Izaga 1 verse 1. Nazi izaga lika Solomoni indodana kaDavide inkosi yakwa-Israyeli. Verse 2. Zokwazi ukuhlakanipha nokulaywa nokwahlukanisa amazwi okuqonda. Verse 3. Nokwamukela ukulaywa kube ngokuhlakanipha nokulunga nokwahlulela neqiniso. Verse 4. Nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha nezinsizwa ukwazi namasu. Verse 5. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe, aqhubeke ekufundeni, noqondileyo athole iziluleko ezinhle. Verse 6. Ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo, namazwi abahlakaniphileyo nezimfumbe zabo. Verse 7. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulaywa. Verse 8. Ndodana yami, yizwa ukulaya kukayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko. Verse 9. Ngokuba kuyakuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho, nemigeco entanyeni yakho. Verse 10. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga, ungavumi. Verse 11. Uma zithi, hamba nathi siqamekele igazi, sibhacele ngeze ongenacala. Verse 12. Sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini. Verse 13. Yonke impahla egugu siyakuyifumana sigcwalise izindlu zethu ngempango. Verse 14. Yenza inkathu yakho phakathi kwethu, sibe nesikhwama sinye sonke. Verse 15. Ndodana yami, ungahambi nazo endleleni, unqande unyawo lwakho emkhondweni yazo. Verse 16. Ngokuba izinyawo zazo zigijimela ebubini, zishesha ukuchitha igazi. Verse 17. Ngokuba inetha lenekelwe izwe emehleni azo zonke izinyoni. Verse 18. Kepha laba baqamekela elabo igazi, babhacela okwabo ukuphila. Verse 19. Zinjalo izindlela zabo bonke abaphanga impango, iyasusa ukuphila komniniyo. Verse 20. Ukuhlakanipha kuyamemeza emgwaqweni, kuyezwakalisa izwi lakho ezigcawini. Verse 21. Emashashalazini emgwaqo kuyaduma, ngasezikhaleni zamasango omuzi kuyakhuluma amazwi akho ukuthi. Verse 22. Koze kube nini iziwula zithanda ubuwula, nezideleli zijabula ukudelela, neziwula zizonda ukwazi na. Verse 23. Buyani ngokusola kwami, bhekani, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenu, nginazise amazwi ami. Verse 24. Ngokuba ngibizile nala nina, ngelula isandla sami akuba ngakho onakayo. Verse 25. Kepha ngichithile konke ukululeka kwami, anivumanga ukusola kwami. Verse 26. Nami ngiyakuhleka ingozi yenu, ngiklolodele ukufika kweni kwesabayo. Verse 27. Lapho kufika njengezivunguvungu, lokho eni kwesabayo nengozi yenu iza njengesikhwishikhwishi, lapho nehlelwa ngokuhlupheka nosizi. Verse 28. Khona bayakungibiza kepha angiyukuphendula, bayakungifunisisa kepha abayungifumana. Verse 29. Ngenxa kuba babezonda ukwazi, kabakhethanga ukwesaba uJehova. Verse 30. Bengavumanga ukululeka kwami, bedelela konke ukusola kwami. Verse 31. Ngalokho bayakudla ithelo zendlela yabo, basuthe ngamacebo abo. Verse 32.
ngokuba ukuhlehla kwabangenalwazi kuyakubabulala nokunganaki kweziwula kuyakubabhubhisa.
Verse 33. Kepha ongilalelayo uyakuhlala elondekile agcineke angabi naluvalo ngokubi. Izaga 2 verse 1. Ndodana yami, uma wamukela amazwi ami, uzibekelela iminyalo yami. Verse 2. Ukuze ubeke indlebe yakhe ekuhlakanipheni, uthobisele eqondeni inhliziyo yakho. Verse 3. Yebo, uma ukhala ngengqondo, uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda. Verse 4. Uma ukufuna njengesiliva ukuphenya njengamagugu afihliweyo. Verse 5. Khona uyakuqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu. Verse 6. Ngokuba uJehova uyanika ukuhlakanipha, emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda. Verse 7. Uyabekela abaqotho esibusiso, uyihawu kwabahamba bengenacala. Verse 8. Egcina izindlela zokulunga, elondoloza imikhondo yabathembekileyo bakhe. Verse 9. Khona uyakuqonda ukulunga nokwahlulela neqiniso, yebo nezindlela zonke ezinhle. Verse 10. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Verse 11. Amasu yakukulinda ukuqonda kukugcine. Verse 12. Ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo. Verse 13. Abashiya imikhondo yobuqotho ukuze bahambe ngezindlela zobumnyama. Verse 14. Abathokoza ngokwenza okubi, bajabulele ukuphambana kobubi. Verse 15. Abazindlela zabo ziyisigwegwe, nemikhondo yabo iphambene.
Verse 16. Ukuba wophulwe kowesifazane ondindayo, nakuyo wezizwe onamazwi athophayo.
Verse 17. Oshiya umngane wobusha bakhe, akhohle isivumelwano sikaNkulunkulu wakhe. Verse 18. Ngokuba indlu yakhe ishonela ekufeni, nasethunzini izindlela zakhe. Verse 19. Bonke abangena kuye, ababuyi bangafinyeleli ezindleleni zokuphila. Verse 20. Kanjalo uyakuhamba ezindleleni zabahle, ugcine imikhondo yabalungileyo. Verse 21. Ngokuba baqotho bayakuhlala ezweni, abapheleleyo basale kulo. Verse 22. Kepha ababa bayakunqunywa ezweni, nabambuluzayo bayakusishulwa kulo. Izaga 3 verse 1. Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami, kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami. Verse 2. Ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Verse 3. Isihe neqiniso makungakushiyi, kubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Verse 4. Ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Verse 5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Verse 6. Mazise yena ezindleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Verse 7. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho, mesabe uJehova, udede ebubini. Verse 8. Lokho kuyakuba impilo emzimbeni wakho, nokuhlungelelwa kwamathambo akho. Verse 9. Dumisa uJehova ngempahla yakho, nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Verse 10. Izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi, nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha. Verse 11. Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kukaJehova, ungakhathazeki ngokusola kwakhe. Verse 12. Ngokuba uJehova uyamlaya amthandayo njengoyise indodana ayithandayo. Verse 13. Ubusiswa umuntu othola ukuhlakanipha nomuntu ozuza ingqondo. Verse 14. Ngokuba inzuzo yakho yihle kunenzuzo yesiliva, nokutholakala kukho kunegolide. Verse 15. Kuyigugu kunamarubi, nakho konke ongakufisa akunakulinganiswa nakho. Verse 16. Ubude bezinsuku busesandleni sakho sokunene, nakwesokhohlo kukhona ingcebo nodumo. Verse 17. Izindlela zakho zizindlela zokumnandi, yonke imikhondo yakho ingukuthula.
Verse 18. Kungumuthi wokuphila kwabakubambayo, nababambelela kukho babusisiwe.
Verse 19. UJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha, wamisa amazulu ngokuqonda. Verse 20. Ngokwazi kwakhe izintwa zaqhekezwa, namafu aconsa amazolo. Verse 21. Ndodana yami, lokho mawungasuki emehlweni akho, ugcine ukuhlakanipha namasu. Verse 22. Kube ngokuphila emphefumulweni wakho, nomusa entanyeni yakho. Verse 23. Khona uyakuhamba indlela yakho ngokulondeka, ungaqhuzuli unyawo lwakho. Verse 24. Lapho ulala phansi, awuyukwesaba lutho, nanxa usulale phansi ubuthongo bakho buyakuba mnandi. Verse 25. Ungethukwa luvalo oluzumayo nokuchithwa kwababi lapho kufika. Verse 26. Ngokuba uJehova uyakuba ithemba lakho, agcine unyawo lwakho kuba lungabhajwa. Verse 27. Ungagodleli abaninikho okuhle, lapho kusemandleni esandla sakho ukukwenza. Verse 28. Ungasho kumakhelwane wakho ukuthi, hamba, ubuye, ngiyakunika kusasa lapho kukhona kuwe. Verse 29. Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho, lapho ehlezi nawe elondekile. Verse 30. Ungaphikisani namuntu ngeze uma engakonanga ngalutho. Verse 31. Ungabi namhawu ngomuntu oyisidlwangudlwangu, ungakhethi neyodwa izindlela zakhe. Verse 32. Ngokuba uphambeneyo isinengiso kuJehova, kepha abaqotho bayisifuba sakhe.
Verse 33. Isiqalekiso sikaJehova sisendlini yababi, kepha uyabusisa ikhaya labalungileyo. Verse 34. Izideleli uyazidelela, kepha abathobekileyo ubapha umusa.
Verse 35. Abahlaniphileyo bayakudla ifa lodumo, kepha iziwula ziyakuphiwa ihlazo. Izaga 4 verse 1. Zwanini madodana ami ukulaya kukayise, nilalele ukuze nazi ukuqonda. Verse 2. Ngokuba ngiyaninika izifundiso ezinhle, ningawushiyi umthetho wami. Verse 3. Ngokuba ngangiyindodana kubaba ethambileyo neyodwa emehlweni kamame. Verse 4. Wangifundisa wathi kimi, inhliziyo yakho mayibambe amazwi ami, gcina imiyalo yami uphile. Verse 5. Zuza ukuhlakanipha, zuza ukuqonda, ungakhohlwa, ungachezuki emazwini omlomo wami.
Verse 6. Ungakushiyi, kuyakukugcina, kuthande, kuyakukulondoloza.
Verse 7. Ukuqala kokuhlakanipha yilokhu, zuza ukuhlakanipha Yebo ngakho konke okutholileyo zuza ukuhlakanipha. Verse 8. Kukhulise, kuyakukuphakamisa, kuyakukudumisa lapho ukugona. Verse 9. Kuyakukunika ikhanda lakho umgexo womusa, unikeze kuwe umqhele wodumo. Verse 10. Yizwa ndodana yami, wamukele izwi lami, kuyakuthi iminyaka yokuphila kwakho ibe mningi. Verse 11. Ngikufundisa ngendlela yokuhlakanipha, ngikuhola emkhondweni yobuqotho. Verse 12. Ekuhambeni kwakho isinyathelo asiyukuvinjelwa, nasekugijimeni kwakho awuyukukhubeka. Verse 13. Bambelela ekulayeni ungakuyeki, kulonde ngokuba kungukuphila kwakho. Verse 14. Ungangeni emkhondweni wababi, ungahambi endleleni yabonakeleyo. Verse 15. Yixwaye, ungadluli ngayo, chezuka kuyo, udlule. Verse 16. Ngokuba abalali, uma bengenzanga okubi, ubuthongo buyasuswa uma bengakhubekisanga muntu. Verse 17. Ngokuba badla isinkwa sobubi, baphuza iwayini lobudlwangudlwangu. Verse 18. Umkhondo wabalungileyo unjengokukhanya kokusa, okuqhubeka ngokukhanya njalo kuze kube semini. Verse 19. Indlela yababi injengobumnyama, abazi ukuthi bakhubeka ngani. Verse 20. Ndodana yami, lalela amazwi ami, ubeke indlebe yakho kukho kukhuluma kwami. Verse 21. Makungachezuki emehlweni akho ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho. Verse 22. Ngokuba kungukuphila kwabakufumanayo nempilo yomzimba wonke wabo. Verse 23. Phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngoba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24. Susa kuwo ukuphambana komlomo, nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Verse 25. Amehlo akho mawabheke phambili, nezinkophe zakho maziqonde phambi kwakho. Verse 26. Yenza umkhondo wonyawo lwakho ukuba ulingane, ziqine zonke izindlela zakho. Verse 27. Ungaphambunga kwesokunene nanga kwesokhohlo, chezukisa unyawo lwakho ebubini. Izaga 5 verse 1. Ndodana yami, lalela ukuhlakanipha kwami, ubeke indlebe yakho ekuqondeni kwami. Verse 2. Ukuba ugcine amasu, nezindebe zakho zilonde ukwazi. Verse 3. Ngokuba izindebe zowesifazane ondindayo ziconsa izinyosi, umlomo wakhe obushelelezi kunamafutha. Verse 4. Kepha ekugcineni umunyu njengomhlonyane, ubukhali njengenkemba enezinhlangothi ezimbili. Verse 5. Izinyawo zakhe ziyehlela ukufeni, izinyathelo zakhe zibambelela endaweni yabafileyo. Verse 6. Akanaki umkhondo wokuphila, imkhondo yakhe iyaguquguquka engazi. Verse 7. Ngalokho, madodana ami ngizweni, ningachezuki emazwini omlomo wami. Verse 8. Dedisela kude naye indlela yakho, ungasondeli emnyango wendlu yakhe. Verse 9. Funa unike abanye udumo lwakho, naye ononya iminyaka yakho. Verse 10. Funa abezizwe basuthe ngamandla akho, umshikashika wakho ube sendlini yomfokazi. Verse 11. Uze ububule ekugcineni, lapho umzimba wakho nenyama yakho kuqediwe. Verse 12, ngokuthi yeka ukuzonda kwami ukulaywa nokudelela kwenhliziyo yami ukusolwa. Verse 13, angilalelanga izwi labafundisi bami, angibekanga indlebe yami kubo abangifundisayo. Verse 14, ngacishe ngaba sebubini bonke phakathi kwebandla nasemhlanganweni. Verse 15, phuza amanzi emgodini wakho, amanzi agobhozayo emthonjeni wakho. Verse 16, imithombo iyaphalala ngaphandle yini, nemifula yamanzi egcaweni na. Verse 17, mayibe ngeyakho wena wedwa, ingabi ngeyabafokazi kanye nawe. Verse 18, mawubusiswe umthombo wakho, uthokoze ngomfazi wobusha bakho. Verse 19, uyidluzelakazi ethandayo negogokazi elihle, amabele akhe mawakudelise ngesikhathi sonke, weqiwe njalo luthando lwakhe. Verse 20, ubuya kweqelwani ngowesifazane ondindayo, ndodana yami, ugone isifuba somfokazi na. Verse 21, ngokuba izindlela zomuntu ziphambi kwamehlo kaNkulunkulu, uyenza yonke imkhondo yakhe ukuba ilingane. Verse 22, omubi uyakubanjwa ngububi bakhe, abhajwe ngezintambo zezono zakhe. Verse 23, uyakufa yena ngokuswela ukulaywa, nangobuningi bobula bakhe uyakuduka. Izaga 6 verse 1, ndodana yami, uma uyisibambiso somakhelwane wakho, uma uqhawulene nomfokazi. Verse 2, uxushiwe ngamazwi omlomo wakho, ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho. Verse 3, yenza lokhu kuphela ndodana yami uzophule, lokhu ungene esandleni somakhelwane wakho, khothama phambi kwakhe umncengisise. Verse 4, unganika amehlo akho ubuthongo nezinkophe zakho ukozela. Verse 5, zophule njengensephe kumzingeli, nanjengenyoni esandleni somthiyi wezinyoni. Verse 6, yana entuthaneni vilandini, ubone izindlela zayo, uhlakaniphe. Verse 7, yona ethi ingenamahluleli, nambonisi nambusi. Verse 8, ilungise nokho ehlobo isinkwa sayo, ibuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo.
Verse 9, uyakulala kuze kube nini na vilandini, uyakuvuka nini ebuthongweni bakho na. Verse 10, ubuthongo buncane, ukozela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulalwe.
Verse 11, bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma, nokusela kwakho njengomuntu wesihlangu. Verse 12, umuntu omubi umuntu wokona, nguye ohamba nomlomo ophambeneyo. Verse 13, oqwayiza amehlo eshudula ngenyawo zakhe ekhomba ngeminwe. Verse 14, ubuphoxo busenhlizweni yakhe, uceba okubi ngesikhathi sonke, ususa ukuxabana. Verse 15, ngalokho ingozi yakhe uyakufika ngokuzumayo, ngokuphazima kweso uyakwaphulwa kungabikho ukuphiliswa. Verse 16, kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Yebo, eziyisikhombisa eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Verse 17, amehlo azidlayo, nolimi lwamanga, nezandla ezichitha igazi elingenacala. Verse 18. Nenhliziyo eceba imicabango emibi, nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Verse 19. Nofakazi wamanga uphafuza inkohliso, obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Verse 20. Ndodana yami, gcina umyalo kayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko. Verse 21. Yibophe enhlizweni yakho njalo, uyithekeleze entanyeni yakho. Verse 22. Mayikuwole ekuhambeni kwakho, ikulondoloze ekulaleni kwakho, ikhulume kuwe ekuvukeni kwakho. Verse 23. Ngokuba imiyalo isibani, nomthetho ungukukhanya, nokusola kungukulaya kuyindlela yokuphila. Verse 24. Ukuze ugcinwe kowesifazane omubi, nasekuthopheni kolimi lowesifazane ondindayo. Verse 25. Ungakhanuki ubuhle bakhe enhlizweni yakho, angakubambi ngenkophe zakhe. Verse 26. Ngokuba intengo yesifazane oyisiphingi, iyiqebelengwane lesinkwa, kepha umfazi womuntu uzingela umphefumulo onqabileyo. Verse 27. Umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe, iingubo zakhe zingashi na. Verse 28. Umuntu angahamba phezu kwamalanga abavuthayo, inyawo zakhe zingahamuki na. Verse 29. Unjalo yena ongena kumakhelwane wakhe, akayuthiwa ungenacala noma yimuphi omthintileyo.
Verse 30. Abamdeleli yini oyisela ukuthi uyeba ukuba azisuthise lapho elambile na?
Verse 31. Uma efunyanwa uyakubuyisa kasikhombisa, anikeze yonke impahla yendlu yakhe. Verse 32. Ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda, wenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe. Verse 33. Uyakuthola imivimbo nehlazo, nenhlamba yakhe ayikwesulwa. Verse 34. Ngokuba isikhwele sendoda singukufutheka, ayikuyeka ngosuku lokuphindisela.
Verse 35. Ayikunakaneze ihlawulo, ayaneliswa noma uphana ngezipho eziningi.
Izaga 7 verse 1. Ndodana yami, gcina amazwi ami, uzibekelele imiyalo yami. Verse 2. Gcina imiyalo yami uphile, nomthetho wami njengenhlamvu yeso lakho. Verse 3. Yibophe emnweni yakho, uyilobe esibhebheni senhliziyo yakho. Verse 4. Yisho kukho ukuhlakanipha, ungudade wethu, ubize ukuqonda ngokuthi owazana nawe. Verse 5. Ukuze bakugcine kwesifazane ondindayo, kumfokazi owenza bushelelezi amazwi akhe.
Verse 6. Ngokuba efasiteleni lendlu yami, ngalunguza eheleni lami.
Verse 7. Ngabheka phakathi kwabangenalwazi, ngabona phakathi kwabasha insizwa engenakuqonda. Verse 8. Edlula esitaladini eduze negumbi lakhe, iya endleleni yendlu yakhe. Verse 9. Sekuwelela kusihlwa esigayagayeni sobusuku nobumnyama.
Verse 10. Bheka, isihlangabezwa ngowesifazane, izingubo zakhe zingezesifebe, enobuqili enhlizweni.
Verse 11. Uyanyakaza engenakuthula, inyawo zakhe azihlale endlini yakhe. Verse 12. Manje usemgwaqweni, nangu sesigcawini, uqamekela emagumbini onke. Verse 13. Useyayibamba uyayanga, uthwala amehlo uthi kuyo, Verse 14. Imhlatshelo emnikelo yokuthula yayingifanele. Namuhla sengigcwalisile ithembiso zami. Verse 15. Ngalokho ngiphumile ukuhlangabeza ukuba ngifunisise ubuso bakho sengikutholile.
Verse 16. Ngendlele umbhede wami ngezindwangu zokumboza nelinene elinemishwe laseGibhithe.
Verse 17. Ngifafazile umbhede wami ngemure, nangomhlaba, nangokinamona. Verse 18. Woza sizanelise ngothando kuze kuse. Sijabule ngokuthandana. Verse 19. Ngokuba indoda yami ayikho ekhaya ihambile uhambo olude. Verse 20. Yaphatha isikhwama semali ngesandla sayo, iyakubuya ekhaya ngosuku lokuhlangana kwenyanga. Verse 21. Uyamphambukisa ngamazwi akhe amaningi amahle, ngokuthopha kwezindebe zakhe uyamyenga. Verse 22. Uyamlandela masinyane njengenkabi iya ekuhlatshweni, nanjengamaketanga ehlela isiboshwa esiyisiwula. Verse 23. Umcibisholo uzohlaba isibindi sakhe njengenyoni isheshela ogibeni, ingazi ukuthi lubekele ukuphila kwayo. Verse 24. Ngalokho, bantwana ngizweni, nilalele amazwi omlomo wami. Verse 25. Inhliziyo yakho mayingaphambukeli ezindleleni zakhe, ungahambi emkhondweni yakhe. Verse 26. Ngokuba uwisile phansi abaningi abalimeleyo, ababuleweyo bakhe bayisixuku esikhulu.
Verse 27. Indlu yakhe indlela eya endaweni yabafileyo, yehlela emakamelweni okufa.
Izaga 8 verse 1. Ukuhlakanipha akumemezi yini, nokuqonda akukhiphi izwi lakho na? Verse 2. Kume esiqongweni sezindawo eziphakemeyo, ngasendleleni phakathi kwemikhondo. Verse 3. Ngaseceni kwamasango, ngasekugcineni komuzi lapho kungenwa ngeminyango kuyamemeza ngokuthi. Verse 4. Ngiyanibiza yena madoda, izwi lami likumadodana abantu. Verse 5. Qondani ukuhlakanipha nina elingenalwazi, nani ziwula manibe nenhliziyo eqondileyo. Verse 6. Zwanini ngokuba ngiyakulanda okukhulu, ukukhamisa kwezindebe zami kuyakuba ngokulungileyo. Verse 7. Ngokuba umlomo wami uyakukhuluma iqiniso, ububi buyisinengiso ezindebeni zami. Verse 8. Onke amazwi omlomo wami asekulungeni, akukho kuyisigwegwe nokuphambeneyo kuwo. Verse 9. Aqondile onke koqondayo, alungile kothola ukwazi. Verse 10. Yamukelani ukufundisa kwami kunesiliva, nokwazi kunegolide elikhethekileyo. Verse 11. Ngokuba ukuhlakanipha kuhle kunamarubi, nakho konke okungafiswa akunakulinganiswa nakho. Verse 12. Mina kuhlakanipha ngakhile ekuqondeni, ngithola ukwazi namasu. Verse 13. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzidla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. Verse 14. Kimina kukhona ukululeka nempumelelo, ngingukuqonda nginamandla. Verse 15. Amakhosi abusa ngami, nababusi bamisa ukulunga. Verse 16. Izikhulu zibusa ngami, namakhosana bonke abahluleli bomhlaba. Verse 17. Ngiyathanda abangithandayo, abangifunayo bayakungifumana. Verse 18. ingcebo nodumo kukimi ukunotha kumiyo nokulunga. Verse 19. Isithelo sami sihle kunegolide, kunegolide elicwengekileyo, nenzuzo yami kunesiliva elikhethekileyo. Verse 20. Ngiyahamba endleleni yokulunga phakathi kwemikhondo yokwahlulela. Verse 21. Ukuze ngenze abangithandayo badle ifa lemfuyo, ngigcwalise izindlu zabo zengcebo. Verse 22. UJehova ongidala ngingukuqala kwendlela yakhe, ngaphambi kwemisebenzi yamandulo. Verse 23. Ngamiswa kwaphakade kwasekuqaleni, umhlaba ungakabikho. Verse 24. Lungakabikho untwa ngazalwa, ingakabikho imthembo egcwele amanzi. Verse 25. Zingakasekelwa izintaba namagquma, engakabikho ngazalwa. Verse 26. Engakawezi umhlaba namasimu nokuqala kothuli lwezwe. Verse 27. Ekulungiseni kwakhe izulu ngangikhona, nasekudobeni kwakhe umkhathi ebusweni bontwa. Verse 28. Lapho yenza ukuba isibhakabhaka phezulu siqine, nemthombo yontwa iphuphume ngamandla. Verse 29. Lapho emisela ulwandle umngcele ukuze amanzi angeqi izwi lakhe, nalapho emisa izisekelo zomhlaba. Verse 30. Khona nganginaye ngingcwethi yomsebenzi, ngiyintokozo yakhe imihla ngemihla, ngijabula phambi kwakhe isikhathi sonke. Verse 31. Ngijabula ezweni lomhlaba wakhe, intokozo yami kanye namadodana abantu. Verse 32. Ngalokho bantwana ngizweni, ngokuba babusisiwe abagcina izindlela zami. Verse 33. Yizwani ukulaya nihlakaniphe, ningakwenqabi. Verse 34. Ubusiswe umuntu ongizwayo, elinda imihla ngemihla ngasemasangweni ami, ehlala ngasezinsikeni zeminyango yami. Verse 35. Ngokuba ungifumanayo ufumana ukuphila, azuze umusa kuJehova. Verse 36. Ongangifumani, uyona umphefumulo wakhe, bonke abangizondayo bathanda ukufa. Izaga 9 verse 1. Ukuhlakanipha kwakhile indlu yakho, kuzibazile izinsika zakho esizikhombisa. Verse 2. Kuhlabile umhlatshelo, kuvubele iwayini lakho, futhi kulungisile itafula lakho. Verse 3. Kuthumile izintombi zakho, kuyamema emagqumeni aphakemeyo omuzi kuthi.
Verse 4. Ongenalwazi makaphambukele lapha, ongenangqondo kuthi.
Verse 5. Wozani nidle isinkwa sami, niliphuze iwayini engilivubeleyo. Verse 6. Yekani ubula niphile, nihambe ngendlela yokuqonda. Verse 7. Osola esideleni uzithathela inhlamba, othethisa omubi uzitholela isisihla.
Verse 8. Ungathethisi isideleli funa sikuzonde, thethisa isihlakaniphi siyakukuthanda. Verse 9. Siphe isihlakaniphi siyakwanda ngokuhlakanipha, fundisa olungileyo uyakwenezela emfundweni.
Verse 10. Ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova, nokumazi ongcwele kungukuqonda. Verse 11. Ngokuba ngami izinsuku zakho ziyakuba ziningi, neminyaka yokuphila kwakho iyakwenezela kuwe. Verse 12. Uma uhlakaniphile, uzihlakaniphele, uma udelela, uyakukuthwala wena wedwa. Verse 13. Ubula bungowesifazane, oyisithutha onomsindo, ongazilutho. Verse 14. Uhlezi ngasemnyango wendlu yakhe, esihlalweni endaweni eyiphakemezo umuzi. Verse 15. Ukuba ameme abadlula endleleni, abaqonda emkhondweni yabo ngokuthi. Verse 16. Ongenalwazi makaphambukele lapha, kongenangqondo uthi.
Verse 17. Amanzi ebiweyo amnandi nesinkwa sentukuso singesenamisayo. Verse 18. Kephakazi ukuthi kuyizithunzi ezilapho nokuthi izimenyo zakhe zezigodini zendawo yabafileyo.
Izaga 10 verse 1. Nazi izaga zika Solomon. Indodana ehlaniphileyo ithozisa uyise, kepha indodana eyisula ilusizi kunina. Verse 2. Ingcebo yobubi ayisizi lutho, kepha ukulunga kophula ekufeni. Verse 3. UJehova kavumi ukuba olungileyo alambe, kepha isifiso somubi uyasihlohloloza. Verse 4. Isandla esinobudenge siveza ubumpofu, kepha isandla sokukhuthala siyacebisa. Verse 5. Obutha ehlobo uyindodana ehlakaniphileyo, olela ubuthongo esikhathi sokuvuna uyindodana ehlazisayo. Verse 6. Izibusiso zisekhanda lolungileyo, kepha umlomo wababi uyafihla ubudlwangudlwangu. Verse 7. Ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile, kepha igama lababi liyabola. Verse 8. Ohlaniphileyo ngenhliziyo yakwamukela imiyalo, kepha isiwula esiphoshozayo siyakuwiswa. Verse 9. Ohamba ngobuqotho uhamba ngokulondeka, kepha ohlanekezela izindlela zakhe uyakwaziwa. Verse 10. Oqwayiza iso ubanga usizi, kepha osola ubuso nobuso uveza ukuthula. Verse 11. Umlomo olungileyo ungumthombo wokuphila, kepha umlomo wababi ufihla ubudlwangudlwangu. Verse 12. Inzondo iyabanga ukuxabana, kepha uthando liyasibekela iphambeko zonke. Verse 13. Ezindebeni zoqondileyo kufunyanwa ukuhlakanipha, kepha uswazi lungolomhlane wongenangqondo.
Verse 14. Abahlaniphileyo bayabekelela ukwazi, kepha umlomo wesula uyincithakalo eseduze.
Verse 15. Imfuyo yesicebi ingumuzi waso onamandla, incithakalo yabampofu ingubumpofu babo. Verse 16. Umsebenzi olungileyo ungokuphila, inzuzo yababi ingeyokona. Verse 17. Onaka ukulaya usendleleni yokuphila, kepha owenqaba ukusolwa uyaduka. Verse 18. Ofihla inzondo unezindebe zamanga, ophumisa inhlebo uyisiwula.
Verse 19. Lapho amazwi emaningi khona akuphuthi ukuphambeka, obamba umlomo wakhe uhlakaniphile.
Verse 20. Ulimi lolungileyo luyisiliva elikhethekileyo, ingqondo yababi iyinto encane. Verse 21. Izindebe zolungileyo ziyondla abaningi, kepha izula ziyafa ngokuswela ingqondo. Verse 22. Isibusiso sikaJehova siyacebisa, akenezeni usizi kuso. Verse 23. Ukwenza okubi kunjengokudlala kuso esiwula, kunjalo ukuhlakanipha kumuntu onengqondo. Verse 24. Akwesabayo omubi kuyamehlela, nabakufisayo abalungileyo bayakuphiwa. Verse 25. Lapho sidlula isivunguvungu, akasekho omubi, kepha olungileyo isisekelo esingunaphakade. Verse 26. Njengoviniga emazinyweni nomusi emehlweni, linjalo ivila kwabalithumileyo. Verse 27. Ukumesaba uJehova kuyandisa insuku, kepha iminyaka yababi iyancishiswa. Verse 28. Ithemba labalungileyo liyakuba intokozo. Kepha abakwethembayo ababi kuyakubhubha. Verse 29. Indlela kaJehova inqaba kophephelayo. Kepha incithakalo ikubezi bokona. Verse 30. Olungileyo akayukunyakaziswa kuze kube phakade. Kepha ababi abayukuhlala ezweni. Verse 31. Umlomo olungileyo uyathela ukuhlakanipha. Kepha ulimi oluphambeneyo luyanqunywa.
Verse 32. Izindebe zolungileyo ziyakwazi ukuhle. Kepha umlomo wababi okuphambeneyo.
Izaga 11 verse 1. Isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova, kepha isisindo esiyiso siyintokozo yakhe. Verse 2. Lapho kufika kuziqhenya kufika nehlazo, kepha kwabathobekileyo kukhona ukuhlakanipha.
Verse 3. Ukuphelela kwabaqotho kuyabahola, kepha ukuphambanisa kwabambuluzayo kuyabachitha.
Verse 4. Ingcebo ayisizi ngosuku lolaka, kepha ukulunga kophula ekufeni. Verse 5. Ukulunga kopheleleyo kuqondisa indlela yakhe, kepha umubi uyakuwa ngobubi bakhe. Verse 6. Ukulunga kwabaqotho kuyabophula, kepha abambuluzayo babanjwa ezifisweni zabo. Verse 7. Akwethembayo umuntu omubi kuyakuphela ekufeni kwakhe, nethemba lobubi liyabhubha. Verse 8. Olungileyo uyakhululwa usizini, kepha umubi ungena esikhundleni sakhe. Verse 9. Ngomlomo omuntu ongenankulunkulu ubulala umakhelwane wakhe, kepha abalungileyo bayakhululwa ngokwazi. Verse 10. Nxa abalungileyo behlezi kahle, umuzi uyathokoza, lapha babebhubha kukhona ukwenanela. Verse 11. Ngesibusiso sabaqotho, umuzi uyaphakanyiswa, kepha ngomlomo wababi uyachithwa. Verse 12. Odelela umakhelwane wakhe akanakuhlakanipha, kepha umuntu onengqondo uyazithulela. Verse 13. Ohamba entetheza uyambula izimfihlakalo, kepha othembekile emoyeni uyayisibekela indaba. Verse 14. Lapho kungekho izeluleko abantu bayawa, kepha lapho kukhona beluleka abaningi, lapho kukhona ukuphumelela. Verse 15. Uyahlupheka nokuhlupheka omela umfokazi, kepha uzonda ukunika isibambiso ulondekile. Verse 16. Owesifazane nomusa uzuza udumo, nezihlwangudlwangu zizuza ingcebo. Verse 17. Umuntu onesawu wenzela okuhle umphefumulo wakhe, kepha ononya uhlupha inyama yakhe. Verse 18. Omubi uthola inzuzo yenkohliso, kepha ohlonyela ukulunga onomvuzo oqinisekileyo.
Verse 19. Oqinile ekulungeni uyakuphila, kepha olandela okubi kuyakuba ngokufa kwakhe. Verse 20. Abanhliziyo ephambeneyo bayisinengiso kuJehova, kepha abaphelele endleni yabo bayintokozo kuye.
Verse 21. Impela umuba kayekwa, kepha inzalo yabalungileyo iyakhululwa. Verse 22. Njengendandatho egolide empumulweni yengulube, unjalo esifazane omuhle ungenangqondo. Verse 23. Isifiso sabalungileyo singokuhle kuphela, ithemba lababi lilulaka. Verse 24. Ukhona ohlakazayo, nokho uyenezelwa kakhulu, kepha ogodla kunokufaneleyo ubangelwa ukuswela kuphela. Verse 25. Umphefumulo ophanayo uyakhuluphaliswa, ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Verse 26. Ogodla amabele, abantu bayamqalekisa, kepha isibusiso siyakuba sekhanda lothengisa ngawo. Verse 27. Ofuna okuhle ufuna okwamkelekayo, kepha ofuna okubi kuyakumehlela. Verse 28. Owethemba ingcebo yakhe uyakuwa, kepha abalungileyo bayakuhluma njengamaqabunga aluhlaza. Verse 29. okhathaza indlu yakhe uyakudla ifa lomoya, nesiwula siyakuba inceku yonenhliziyo ehlakaniphileyo.
Verse 30. Isithelo solungileyo singumuthi wokuphila, nohlakaniphileyo uyazuza imiphefumulo. Verse 31. Bheka, olungileyo uyavuzwa emhlabeni kakhulu kangakanani omubi nesoni. Izaga 12 verse 1. Othanda ukulayo awuthanda ukwazi, ozonda ukusolwa uyisiwula. Verse 2. Omuhle uthola umusa kuJehova, kepha umuntu wamacebo uyamlahla. Verse 3. Umuntu akanakuma ngobubi, kepha impande yabalungileyo ayiyukunyakaziswa. Verse 4. Owesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyo indoda yakhe, kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo ayo.
Verse 5. Imicabango yabalungileyo ingeyokwahlulela, kepha izululeko zababi ziyinkohliso.
Verse 6. Amazwi ababi aqamekela igazi, kepha umlomo wabaqotho uyabophula. Verse 7. Ababi bachithwa bangabikho, kepha indlu yabalungileyo iyakuma. Verse 8. Umuntu uyadunyiswa ngokokuhlakanipha kwakhe, kepha ophambene ngenhliziyo uyadelelwa. Verse 9. Odelelwayo eyinceku udlula ozidumisayo eswele ukudla. Verse 10. Olungileyo uyakunaka ukuphila kwesilwane sakhe, kepha isihle sababi silunya. Verse 11. Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla, kepha olandela amayiyane akanangqondo. Verse 12. Ishinga lifisa impango yababi, kepha impande yabalungileyo iyathela. Verse 13. Ngokuphambeka kwezindebe kukhona ugibe lomubi, kepha olungileyo uyaphuma ekuhluphekeni. Verse 14. Umuntu uyasutha ngokuhle ngesithelo somlomo wakhe, nemisebenzi ezandla zomuntu iyabuyela kuye. Verse 15. Indlela yesiwula ilungile emehlweni aso, kepha ohlakaniphileyo ulalela iziluleko.
Verse 16. Ukukhathazeka kwesiwula kuyaziwa ngosuku, kepha oqondileyo uyasibekela ihlazo.
Verse 17. Ophefumula iqiniso ulanda ngokulunga, kepha ufakazi wamanga ngenkohliso. Verse 18. Bakhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba, kepha izilimi zabahlakaniphileyo ziyimpiliso. Verse 19. Indebe yeqiniso yakuma kuze kube phakade, kepha ulimi lwamanga lungolomzuzwana nje.
Verse 20. Inkohliso esezinhlizweni zabaceba okubi, kepha abaluleka ukuthula kubona kukhona intokozo.
Verse 21. Olungileyo akayikwehlelwa nangokukodwa okubi, kepha ababi bayakugcwala ububi. Verse 22. Izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova, kepha benza iqiniso bayintokozo yakhe. Verse 23. Umuntu oqondileyo iyafihla ukwazi, kepha izinhliziyo zeziwula zimemeza ubuwula.
Verse 24. Isandla sabakhutheleyo siyakubusa, kepha izidenge ziyakuphoqelwa umsebenzi.
Verse 25. Ukukhathazeka enhlizweni yomuntu kuyayithobisa, kepha izwi elihle liyayithokozisa. Verse 26. Olungileyo ngumholi womakhelwane wakhe, kepha indlela yababi iyabadukisa. Verse 27. Isidenga asiyosi inyamazane yaso, kepha imfuyo enqabileyo ingeyokhutheleyo. Verse 28. Endleleni yokulunga kukhona ukuphila, nalapho umkhondo wakho udlula khona akukho ukufa. Izaga 13 verse 1. Indodana ehlakaniphileyo iyalaywa nguyise, kepha isidelela silaleli ukukhuzwa. Verse 2. Umuntu uyadla ukuhle ngesithelo somlomo wakhe, kepha umphefumulo wabambuluzayo uyadla ubudlwangudlwangu. Verse 3. Olinda umlomo wakhe ugcina ukuphila kwakhe, okhamisa indebe zakhe uyakuba nencithakalo. Verse 4.
Umphefumulo wevila uyafisa ungatholi lutho, kepha imphefumulo yabakhutheleyo iyakhuluphaliswa. Verse 5. Olungileyo uyazonda amazwi amanga, kepha omubi bangamahloni ahlazise. Verse 6. Ukulunga kuyamlondoloza ondlela yakhe iphelele, kepha ububi buyachitha isoni. Verse 7. Kukhona ozishaya ocebileyo engenalutho kodwa, kukhona ozishaya umpofu enemfuyo enkulu. Verse 8. Ihlawulo lokuphila komuntu liyingcebo yakhe, kepha umpofu akezwa ukukhuzwa. Verse 9. Ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza, kepha izibani zababi ziyacimeka. Verse 10. Ngokuziqhenya kuvela ukuxabana kuphela, kepha kwabalulekwayo kukhona ukuhlakanipha. Verse 11. Imfuyo etholakala kalula iyancipha, kepha ubuthi kancane kancane uyandiselwa. Verse 12. Ithemba elitshazisiweyo ligulisa inhliziyo, isifiso esigcwalisiweyo singumuthi wokuphila. Verse 13. Odela izwi zehlisela ukubhujiswa, kepha wesaba imiyalo uyakuvuzwa. Verse 14. Ukufundisa kohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila, ukuze kudedwe ihibeni zokufa. Verse 15. Ukuqonda kahle kuveza umusa, kepha indlela yabambuluzayo ilukhuni. Verse 16. Bonke abaqondileyo basebenza ngokwazi, kepha isiwulo esihlakaza ubuwula. Verse 17. Isithunywa esibi siwela ebubini, kepha sigijima esithembekileyo siyimpiliso. Verse 18. Ubumpofu nehlazo kukuye onqaba kulaywa, kepha onaka kusolwa uyadunyiswa. Verse 19. Isifiso esigcwalisiwe simnandi emphefumulweni, kepha ukudeda ebubini kuyisinengiso kuzo iziwula. Verse 20. Ohamba nahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane wewula uyakushoshozelwa yizo.
Verse 21. Ububi bulandela izoni, kepha abalungileyo bavuzwa ngokuhle.
Verse 22. Olungileyo ushiyela abantwana babantwana bakhe ifa, kepha ingcebo yesoni ibekelelwa olungileyo. Verse 23. Emqathweni wabampofu kukhona ukudla okuningi, kepha kukhona ukuchithwa ngenxa yokungalungi. Verse 24. Oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe, kepha oyithanda uyayiyala ngesineke.
Verse 25. Olungileyo uyadla uze usuthe umphefumulo wakhe, kepha isisu sababi siyaswela.
Izaga 14 verse 1. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe, kepha isiwula uyayidiliza ngezandla zakhe. Verse 2. Ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova, kepha ophambanisa indlela zakhe uyamdelela. Verse 3. Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuyiqhenya kwaso, kepha indebe zabahlakaniphileyo ziyabalondoloza. Verse 4. Lapho kungekho khona izinkomo, umkhombe awunalutho, kepha inzuzo inkulu ngamandla ezinkabi. Verse 5. Ufakazi oqinisileyo akaqamba amanga, kepha ufakazi ongaqinisile uyaphafuza amanga. Verse 6. Isidelesi siyafuna ukuhlakanipha singakutholi, kepha ukwazi kulula koqondayo. Verse 7. Suka phambi komuntu oyisiwula, ngokuba lapha uboni indebe zokwazi. Verse 8. Ukuhlakanipha koqondileyo kungukuqonda indlela yakhe, kepha ubuwula beziwula buyinkohliso. Verse 9. Iziwula ziyadela umnikelo wecala, kepha phakathi kwabaqotho wamukelekile. Verse 10. Inhliziyo yazi ubumunyu bayo, umfokazi akahlanganyeli intokozo yayo. Verse 11. Indlu yababi iyachithwa, kepha itende labaqotho liyahluma. Verse 12. Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu, kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Verse 13. Nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu, nokuphela kwentokozo kulusizi. Verse 14. ohlehla ngenhliziyo uyasutha ngezindlela zakhe nomuntu omuhle ngemsebenzi yakhe. Verse 15. Ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke, kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe. Verse 16. Ohlakaniphileyo uyesaba udede bubini, kepha isiwula siyaqhosha singanakulutho. Verse 17. Isififane siyenza ubula, kepha umuntu wamasu unokuthula. Verse 18. Abangenalwazi badle ifa lobula, kepha abaqondileyo baqheliswa ngokwazi. Verse 19. Ababi bakhothoma phambi kwabalungileyo, namashinga asemasangweni abalungileyo. Verse 20. Ompofu uyazonda nawo umakhelwane wakhe, kepha ocebileyo unabaningi abamthandayo. Verse 21. Odela umakhelwane wakhe uyona, kepha onomusa wabampofu ubusisiwe. Verse 22. Angithi baduka abaceba okubi na, umusa neqiniso kuyakuba ngokwabaqamba okuhle. Verse 23. Wonke umshikashika unenzuzo, kepha amazwi omlomo abanga ukuswela kuphela. Verse 24. Umqhele abahlakaniphileyo uyindlebe yabo, umgexo eziwula ungubula. Verse 25. Ufakazi oqinisileyo uyophula imiphefumulo, kepha ophafuza amanga unenkohliso. Verse 26. Ekumesabeni uJehova khona ithemba elinamandla, abantwana bakhe bayakuba nesiphephelo. Verse 27. Ukumesaba uJehova kungumthombo wokuphila, ukuze kudedwe ezigibeni zokufa. Verse 28. Udumo lwenkosi lungobuningi babantu, kepha ukuswela abantu kungukuchithwa kwesikhulu. Verse 29. Owephuza ukuthukuthela unokuqonda okuningi, kepha isififane siyaphakamisa ubula. Verse 30. Inhliziyo ezolileyo ungukuphila kwenyama, kepha uma ungukubola kwamathambo. Verse 31. Ocindezela umpofu sola umenzi wakhe, kepha onomusa koswelayo uyamdumisa. Verse 32. Omubi uwiswa phansi ngobubi bakhe, kepha olungileyo unethemba ekufeni kwakhe. Verse 33. Ukuhlakanipha okuhlezi enhliziyweni yonokuqonda, kepha phakathi kweziwula akwaziwa. Verse 34. Ukulunga kuyaphakamisa isizwe, kepha ukona kuyihlazo kubantu. Verse 35. Isisa senkosi sikuyo incekwe nokuqonda, kepha intukuthelo yayo iyakuba kwehlazisayo. Izaga 15 verse 1. Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elikhuni livusa ulaka. Verse 2. Ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weziwula uphafuza ubula. Verse 3. Amehlo kaJehova sezindaweni zonke aqaphela ababi nabahle. Verse 4. Ulimi oluthulayo lungumuthi wokuphila, kepha ukuphambanisa kwalo kungukuxhotshozwa komoya. Verse 5. Isiwula siyadelela ukulaya kayise, kepha onaka kusola uyathola ukuqonda. Verse 6. Endlini olungileyo kukhona ingcebo eningi, kepha enzuzweni yababi kukhona ukuhlupheka. Verse 7. Izindebe zabahlakaniphileyo ziyasakaza ukwazi, kepha izinhliziyo zeziwula azinjalo. Verse 8. Umhlatshelo wababi uyisinengiso kuJehova, kepha umkhuleko wabaqotho uyintokozo yakhe. Verse 9. Indlela yababi isinengiso kuJehova, kepha uyamthanda olandela ukulunga. Verse 10. Ukulaya kukhulu koyishiya indlela, ozonda ukusolwa uyakufa. Verse 11. Indawo yabafileyo nokubhubha kuphambi kukaJehova kakhulu kangakanani izinhliziyo zabantwana babantu. Verse 12. Isidele asithandi ukusolwa, asiko abahlakaniphileyo. Verse 13. Inhliziyo yethoza yenza ubuso bube buhle, kepha ngosizi lwenhliziyo uyaxhotshozwa umoya. 14. Inhliziyo yoqondileyo iyafuna ukwazi, kepha umlomo wezula uyadla ubula.
Verse 15. Zonke izinsuku zohluphekayo zimbi, kepha onhliziyo yakhe enamile unedili njalo.
Verse 17. Isilo semifino lapho kukhona uthando singcono kunenkabe ekhuluphalisiweyo kanye nenzondo. Verse 18. Umuntu ofuthayo uyavusa ukuxabana, kepha wephuza ukuthukuthela uthulisa ingxabano. Verse 19. Indlela yevila injengothango lobobe, kepha umkhondo wabakhutheleyo ungumendo. Verse 20. Indodana ehlaniphileyo iyajabulisa uyise, kepha umuntu oyisula uyadelela unina. Verse 21. Ubula buyintokozo kongenangqondo, kepha umuntu oqondileyo uyaqondisa ukuhamba kwakhe. Verse 22. Lapho kungekho khona ukululekana, amasu ayachitheka, kepha ngobuningi babeluleki ayakuma. Verse 23. Umuntu uyathokoza ngokuphendula komlomo wakhe, nezwi ngesikhathi sayo lihle kangakanani. Verse 24. Kohlaniphile indlela yokuphila iyaphezulu, ubadede endaweni yabafileyo phansi. Verse 25. Indlu yabazichenyayo uJehova uyayisiphula, kepha uyamisa umkhawa ulo womfelokazi.
Verse 26. Amacebo amabi ayisinengiso kuJehova, kepha amazwi acwebileyo ayamenamisa.
Verse 27. Ohahela inzuzo uhlupha indlu yakhe, kepha ozonda imivuzo uyakuphila. Verse 28. Inhliziyo olungileyo iyacabanga ukuphendula, kepha imilomo yababi yaphafuza izinto ezimbi. Verse 29. UJehova ukude nababi, kepha uyezwa emkhuleko yabalungileyo. Verse 30. Ukukhaya kwamehlo kuyathokozisa inhliziyo, nezindaba ezinhle ziyanonisa amathambo. Verse 31. Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo. Verse 32. Onqaba ukulaya udela umphefumulo wakhe, kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo. Verse 33. Ukumesaba uJehova kungukulaywa kokuhlakanipha, ukuthobeka kuyandulela udumo. Izaga 16 verse 1. Umuntu unamasu enhlizweni, kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Verse 2. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kepha uJehova uyalinganisa imimoya. Verse 3. Kingela kuJehova imisebenzi yakho kuze kuqiniswe amasu akho. Verse 4. UJehova wenzile konke kube nomgomo wako, yebo, nomubi umenzela usuku olubi. Verse 5. Bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova, impela abayukuyekwa. Verse 6. Ngomusa neqiniso ukona kuyahlangulwa, nangokumesaba uJehova kudedwa ebubini. Verse 7. Lapho indlela zomuntu zimthozisa uJehova, uzenza nezitha zakho ukuba zihlalisane kahle naye. Verse 8. Okuncane kanye nokulunga kungcono kunenzuzo enkulu kanye nokungalungi. Verse 9. Inhliziyo yomuntu iceba indlela, kepha uJehova uyaqondisa inyathelo zakhe. Verse 10. Izimpendulo zikaNkulunkulu zisezindebeni zenkosi, umlomo wayo uyukuphambuka ekwahluleleni. Verse 11. Ukulinganisa nesilinganiso esilungileyo kungokaJehova, zonke izisinto zasesikhwameni zingumsebenzi wakhe. Verse 12. Ukwenza okubi kuyisinangiso emakhosini, ngokuba isihlalo sobukhosi simiswa ngokulunga. Verse 13. Izindebe ezilungileyo ziyintokozo yamakhosi, amazwi abaqotho ayawathanda. Verse 14. Intukuthelo yenkosi injengezithunywa zokufa, kepha umuntu ohlaniphileyo uyayidambisa. Verse 15. ekhanyeni kobuso benkosi kukhona ukuphila, nesisa sasi njengefu lemvula yamuva. Verse 16, kungcono kangakanani ukuzuza ukuhlakanipha kunegolide, yebo, ukuzuza ukuqonda nga kukhethwa kunesiliva. Verse 17, umendo wabaqotho ungukudede bubini, oqaphela indlela yakhe ulondoloza umphefumulo wakhe. Verse 18, ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa, nomoya oyiqhenyayo wandulela ukuwa. Verse 19, kungcono ukuba nomoya othobekileyo kanye nabathobekileyo kunokwabelana impango nabayidlayo. Verse 20, onakekela izwi yakufumana okuhle, nowethemba kuJehova ubusisiwe. Verse 21, ohlaniphileyo ngenhliziyo uyakubizwa ukuthi oqondileyo, nobumnandi beyindebe buyandisa imfundiso. Verse 22, ukuqonda kungumthombo wokuphila konakho, kepha bula kungukulaya kweziwula. Verse 23, inhliziyo ohlaniphileyo iyafundisa umlomo wakhe, yenezele imfundiso ey'ndebeni zakhe. Verse 24, amazwi amahla njengamakhekheba oju, amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni. Verse 25, kukhona indlela eqondile phambi komuntu, kepha kuphela kwayo kuyizindlela zokufa. Verse 26, iphango lesisebenzi liyasisebenzela ngoba umlomo waso uyasiqhuba. Verse 27, umuntu omubi uphanda okubi, nasendebeni zakhe kunjengomlilo ohlangulayo. Verse 28, umuntu ophambeneyo usakaza ukuxabana, nomncethezi wahlukanisa abahlobo.
Verse 29, umuntu oyisidlwangudlwangu uyenga umakhelwane wakhe amhambise endleleni engenhle.
Verse 30, ocimeza amehlo akhe uceba ukuphambanisayo, noluma izindebe zakhe ufeza okubi. Verse 31, ubumpunga bungumqhele wodumo, bufumaniswa endleleni yokulunga. Verse 32, owephuza ukuthukuthela muhle kuneqhawe, nobusa umoya wakhe kunonqoba umuzi.
Verse 33, inkatho yenzelwa emathangeni, kepha ukwahlulela kwayo kungokukaJehova.
Izaga 17 verse 1, umthamo omileyo kanye nokuthula ungcono kunendlu egcwele okuhlatshiweyo kanye nokuxabana. Verse 2, inceku eqondileyo iyabusa phezu kwendodana ehlazisayo, iyakudla ifa phakathi kwezilamani. Verse 3, ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva nesithando ngesegolide, kepha ovivinywa izinhliziyo nguJehova. Verse 4, owenza ukuba uqaphela indebe zokona, nomqambi manga ubeka indlebe olimini olubi. Verse 5, oqolodela umpofu sola umenzi wakhe, nothoza ngengozi akayukuyekwa. Verse 6, abantwana babantwana bangumqhele wabadala, nodumo lwabantwana lungoyise. Verse 7, izindebe ezinobungcweti zifanele isiwula, kakhulu kangakanani umlomo wamanga isikhulu. Verse 8, isipho sinjengetshe elinqabileyo emehlweni omninilo, noma ibhekaphi uyaphumelela. Verse 9, osibekela isiphambeko ufuna uthando, kepha onokondisa indaba wahlukanisa abahlobo. Verse 10, insolo ingena koqondileyo kunemvimbo eyikhulu koyisiwula. Verse 11, omubi ufuna ukuhlubuka kuphela, ngalokho kuyakuthunyelwa kuye isithunywa esinonya. Verse 12, umuntu makahlangane nebhele elaphuciwa amawundlu alo kunesiwula ebuleni baso. Verse 13, ophindisela okuhle ngokubi, ububa buyukusuka endlini yakhe. Verse 14, ukuqala kokuxabana kunjengokuvula amanzi, ngalokho yeka inkani ingakashisi. Verse 15, othetha
omubi nolahla olungileyo bayisinengiso kuJehova bobabili. Verse 16, yini ukuba kube imali esandleni sesiwula ukuthenga ukuhlakanipha kungekho ukuqonda na? Verse 17, umngane uthanda ngezikhathi zonke nomzalwane uzalwa ekuhluphekeni. Verse 18, umuntu oswela ingqondo unikana nomunye izandla abe sibambiso phambi komakhelwane wakhe. Verse 19, othanda ukuxabana uthanda isiphambeko, owenza umnyango wakhe ukuba uphakame ufuna ukubhujiswa. Verse 20, onenhliziyo ephambeneyo akafumani okuhle, onolimo oluyisigwegwe uwela engozini. Verse 21, ozala esiwula kulusizi kuye, uyise wesiwula kathokozi. Verse 22, inhliziyo enamileyo iyikhambi elihle, kepha umoya waphukileyo uyomisa amathambo. Verse 23, omubi uyamukela umvuzo okhishwa esifubeni, ukuba aphambukise indlela zokwahlulela. Verse 24, ukuhlakanipha kuphambi koqondileyo, kepha amehlo esiwula asemkhawulweni yomhlaba.
Verse 25, indodana eyisiwula ilusizi kuyise, nokubaba kwayizalayo.
Verse 26, ukuhlawulisa olungileyo akukuhle, nokushaya abaqotho akulungile. Verse 27, obamba amazwi akhe unokwazi, onomoya opholile ungumuntu oqondileyo. Verse 28, nesiwula lapho sithule sithiwa isihlakaniphi, ovala umlomo wakhe ungoqondileyo. Izaga 18 verse 1, ozahlwanisayo ufuna esakhe isifiso, uphika konke ukuhlakanipha. Verse 2, isiwula sithokozi ngokuqonda, kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe.
Verse 3, lapho kufika omubi, kufika nokudelela, kanye nehlazo kukhona inhlamba.
Verse 4, amazwi omlomo womuntu anjengamanzi ajulileyo, nomfula ogobhozayo nomthombo wokuhlakanipha. Verse 5, ukukhetha ubuso bomuntu ukuba olungileyo aphambukise ekwahlulelweni akukuhle. Verse 6, izindebe zesiwula ziletha ukuxabana, nomlomo waso ubiza imivimbo. Verse 7, umlomo wesiwula ungubhujiswa kwaso, neindebe zaso zilugibe lomphefumulo waso.
Verse 8, amazwi omncethezi anjengezibiliboco ayehlela kokuphakathi komuntu. Verse 9, ovilapha emsebenzini wakhe yena ungumfowabo wochithayo.
Verse 10, igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla, olungileyo uyagijimela kuwo alondeke. Verse 11, imfuyo yesicebi ingumuzi waso onamandla, injengoganga oluphakemeyo emcabangweni yaso. Verse 12, ngaphambi kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyayiqhenya, ukuthobeka kwandulela udumo.
Verse 13, obuyisa izwi engakezwa kungubuwula nehlazo kuye. Verse 14, umoya womuntu uyasekela ubuthakathaka bakhe, kepha ngubani ongathwala umoya owaphukileyo na? Verse 15, inhliziyo yoqondileyo iyazuza ukwazi, nezindlebe zabalungileyo ziyafuna ukwazi. Verse 16, isipho somuntu siyamenzela indawo, simholele kwabakhulu.
Verse 17, ongokuqala ecaleni lakhe usengathi ulungile, kepha umakhelwane wakhe ufika amphenye. Verse 18, inkatho yaqeda ukuxabana, yahlukanisa phakathi kwabanamandla. Verse 19, umzalwane oniweyo ulukhulu kunomuzo namandla, nokuxabana kunjengemgoqo yenqaba. Verse 20, isisu somuntu siyasutha ngesithelo somlomo wakhe, saneliswe ngokuthela kwezindebe zakhe. Verse 21, ukufa nokuphila kusemandleni olimu, nabalithandayo bayakudla izithelo zalo. Verse 22, ofumana umfazi uthola okuhle, uzuzile isisa kuJehova. Verse 23, ompofu ukhuluma ngokuncenga, kepha isicebi siphendula kalukhuni. Verse 24. Umuntu wabangane uyazilimaza, kepha kukhona abangane ababambelela kuneselamani. Isaka 19 verse 1. Ungcono umpofu ohamba ekupheleni kwakhe kunophambene ngendebe zakhe eyisiwula. Verse 2. Futhi akulungile ukuba umphefumulo ongabinakwazi, oshesha ngezinyawo uyaduka. Verse 3. Ubuya bomuntu buchitha indlela yakhe, kepha inhliziyo yakhe yamthukuthelela uJehova. Verse 4. Imfuyo yenezela abangane abaningi, kepha umpofu yashiywa ngumngane wakhe. Verse 5. Ufakazi wamanga kayengwa, nophafuza amanga kayokusinda. Verse 6. Baningi abancenga ikhulu, bonke bangabangane bomuntu wezipho. Verse 7. Bonke abazane bompofu bayamzonda, kakhulu kangakanani abangane bathethela kude naye, uyabagxosha ngamazi kepha awasekho.
Verse 8. Ozuza ukuqonda uthanda umphefumulo wakhe, ogcina ingqondo uyakufumana okuhle. Verse 9. Ufakazi wamanga kayekwa, nophafuza amanga uyakubhubha.
Verse 10. Ukutamasa kufanele isiwula, kakhulu kangakanani kufanele ukuba inceku ibuse phezu kweyikhulu. Verse 11. Ukuhlanipha komuntu kubambezela intukuthelo yakhe, kuludumo lwakhe okudlula esiphambekweni. Verse 12. Ukufutha kwenkosi kunjengokubhonga kwengonyama, kepha isihle sasi njengamazolo etshanini. Verse 13. Indodana eyisula inhlupheko kayise nokuxabana komfazi kungukuconsa njalo njalo. Verse 14. Indlu nemfuyo kuyifa elivela koyise, kepha umfazi ohlaniphileyo uvela kuJehova. Verse 15. Ubuvila bushonisa ebuthongweni obunzima, nesidenge siyalamba. Verse 16. Ogcina umyalo ulonda umphefumulo wakhe, kepha onganaki indlela zakhe uyakufa. Verse 17. Onomusa kompofu tsheleka uJehova, nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye.
Verse 18. Yilaye ndodana yakho lisekhona ithemba, ungabhekisi inhliziyo yakho ukuyibulala.
Verse 19. Onolaka olukhulu uyathwesa ihlawulo, ngokuba uma umophula umele ukukuphinda. Verse 20. Yizwa isiluleko, wamukele okulayo ukuze uhlakaniphe ekugcineni. Verse 21. Kukhona amacebo amaningi enhliziyweni yomuntu, kepha isiluleko sikaJehova siyakuma. Verse 22. Ukuthandwa komuntu kubangwa ngumusa wakhe, ompofu ungcono kunomuntu wamanga. Verse 23. Ukumesaba uJehova kungukophila onakho, uhlezane elisiwe akahanjelwa ngububi. Verse 24. Ivila liyafaka isandla salo esitsheni, alisibuyiseli nasemlonyeni walo. Verse 25. Shaya esideleli ongenalwazi, uyakuthola ukuqonda, solo oqondileyo uyakuqonda ukwazi. Verse 26. Ochitha uyise nogxosha unina, uyindodana ehlazisayo nebanga amahloni. Verse 27. Yeka ndodana yami ukulalela ukulaywa, uyakuduka emazwini okwazi. Verse 28. Ufakazi omubi uyadelela ukwahlulela, umlomo wababa uyagwinya ukona. Verse 29. Izahlulelo zilungiselwa izideleli, nemivimbo mhlane weziwula.
Isaka 20 verse 1. Iwayini liyisideleli, uphuzo olunamandla lungumxokozeli, bonke abadukwa ngalo abahlakaniphile.
Verse 2. Ingebhe ngenkosi injengokubhonga kwengonyama, oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe. Verse 3. Kuludumo kumuntu ukuhlala kude nokuxabana, kepha zonke iziwula ziyaphikisana. Verse 4. Ngenxa yobusika ivila aliyukulima, ngalokho uyakuthekela ngesikhathi sokuvuna kungekho lutho. Verse 5. Isiluleko enhliziyweni yomuntu sinjengamanzi ajulileyo, kepha umuntu oqondileyo uyakusikhipha. Verse 6. Abantu abaningi bayamemezela kube yilona lo umusa wakhe, kepha ngubani ungafumana umuntu othembekileyo na? Verse 7. Olungileyo uhambe ekupheleleni kwakhe, babusiswa abantwana bakhe emva kwakhe. Verse 8, inkosi ehlezi esihlalweni sokwahlulela ihlakaza konke okubi ngamehlo ayo. Verse 9, ngubani ongasho ukuthi ngihlanzile inhliziyo yami sengihlamlukile ezonweni zami na?
Verse 10, izisindo ezimbili zama-efa amabili kokubili kuyisinengiso kuJehova.
Verse 11, naye umntwana uyaziwa ngezenzo zakhe uma isenzo sakhe esihlanzekile noma siqotho. Verse 12, indlebe ezwayo neselibonayo uJehova wenzile kokubili. Verse 13, ongathanda ubuthongo ufuna ufikelwe ngubumpofu, vula amehlo akho yakusutha ngesinkwa. Verse 14, kubi, kubi, kusho umthengi, kepha esehambile uyazigabisa. Verse 15, kukhona igolide namaruba amaningi, kepha okwazi kwezindebe kuyigugu elinqabileyo. Verse 16, thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi umbambe abe isibambiso omele abezizwe. Verse 17, isikwa samanga simnandi kumuntu, kepha ngasemumva umlomo wakhe uyakugcwalisa ngohlandlwane. Verse 18, amacebo onke aqiniswa ngokululekana yilwa impi ngamasu. Verse 19, ohamba incetheza uyambula izimfihlakalo, ngalokho ungahlangani naye ovula kakhulu umlomo wakhe. Verse 20, oqalekisa uyise nonina isibani sakhe siyakucimeka esigayagayeni. Verse 21, imfuyo ingathola ngokushesha ekuqaleni, kepha ukuphela kwayo akuyukubusiswa. Verse 22, ungasho ukuthi ngiyakuphindisela okubi, yethemba kuJehova uyakukusindisa. Verse 23, izisindo ezimbizi isinengiso kuJehova, nesilinganiso senkohliso asilungile. Verse 24, inyathelo zomuntu zingezikaJehova, pho umuntu angaqonda kanjani indlela yakhe na?
Verse 25, kulugibe ukusho ngamawala ukuthi kungcwele, abesebuya acabange emva kwezithembiso zakhe.
Verse 26, inkosi ehlakaniphile iyahlakaza ababi, iphindisele phezu kwabo ukushinga kwabo. Verse 27, umoya womuntu uyisibani sikaJehova, siphenya konke okuphakathi komuntu. Verse 28, umusa neqiniso kuyalonda inkosi, isihlalo sayo sobukhosi sisekelwa ngomusa. Verse 29, udumo lwabasha lungamandla abo, nesivunulo sabadala singubumpunga. Verse 30, imivimbo elimazayo ihlanza ububi, nezishayo okuphakathi komuntu.
Izaga 21 verse 1, inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova, njengemfula yamanzi, uyayiphendulela lapho ethanda khona. Verse 2, zonke izindlela zomuntu zilungile emehlweni akhe, kepha uJehova ulinganisa izinhliziyo.
Verse 3, ukwenza ukulunga nokwahlulela kukhethekile kuJehova kunemhlatshelo.
Verse 4, ukuzidla kwamehlo nokuziqhenya kwenhliziyo isibani sababi kuyisono. Verse 5, imicabango yokhutheleyo isenzuzweni, kepha eyabo bonke abaphangisayo isekusweleni kuphela.
Verse 6, ukuthola ingcebo ngolimi lwamanga kuyize elizulazaliswa nezingibe zokufa.
Verse 7, ukuchitha kwababi kuyabaqothula ngokuba benqaba ukwenza ukulunga. Verse 8, indlela yothweswe icala iyintsongentsonge, kepha ohlanzekileyo isenzo sakhe silungile. Verse 9, kungcono ukuhlala egumbini lophahla kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo. Verse 10, umphefumulo omubi ufisa okubi, umakhelwane wakhe kafumani isisa emehlweni akhe. Verse 11. Lapho isideleli sihlawuliswa ongenalwazi uyahlakanipha, nalapho ohlaniphile efundiswa uyathola ukwazi. Verse 12. Olungileyo uyaqaphela indlu yomubi, ababi bayachithelwa ebubini. Verse 13. Ovala indlebe yakhe ngokukhala kompofu, naye uyakukhala angaphendulwa. Verse 14. Isipho ekusithekeni siyadambisa ulaka, nomvuzo esifubeni ukufutheka okunamandla. Verse 15. Kuyintokozo kolungileyo ukwenza ukwahlulelwa, kepha kwabenza ukona kuyincithakalo. Verse 16. Umuntu oduka endleleni yokuhlakanipha uyakuphumula ebandleni lezithunzi. Verse 17. Othanda injabulo uyakuba mpofu, nothanda iwayini namafutha kayukuceba. Verse 18. Omubi uyihlawulo lolungileyo, nombuluzayo usesikhundleni sabaqotho.
Verse 19. Kungcono ukuhlala ezweni lasehlane kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo. Verse 20. Kukhona ingcebo enxanelekayo namafutha endlini ohlakaniphileyo, kepha umuntu oyisula uyakugwinya.
Verse 21. Olandela ukulunga nomusa uyafumana ukuphila nokulunga nodumo. Verse 22. Ohlakaniphileyo angenyukela emzini wamaqhawe, awise phansi inqaba ethembayo wona. Verse 23. Ogcina umlomo wakhe nolimi lwakhe ulonda umphefumulo wakhe ezinsizini. Verse 24. Ozidlayo noyigabisayo yisideleli igama lakhe, yena osebenza ngokuziphakamisa okukhulu. Verse 25. Isifiso sevila siyalibulala ngokuba izandla zalo ziyenqaba ukusebenza. Verse 26. Kuyafiswa nokufiswa usuku lonke, kepha olungileyo uyaphana engancishi. Verse 27. Umhlatshelo wababi uyisinengiso, kakhulu kangakanani uma ulethwa ngomgomo omubi. Verse 28. Ufakazi wamanga uyabhujiswa, kepha umuntu ozwileyo angakhuluma njalo. Verse 29. Umuntu omubi uyenza lukhulu ubuso bakhe, kepha oqotho uyanaka indlela yakhe. Verse 30. Akukho ukuhlakanipha, akukho ukuqonda, nesiluleko ongamelana noJehova. Verse 31. Ihashi lilungiselwa usuku lokulwa, kepha ukusindiswa kungokaJehova. Izaga 22, verse 1. Igama elihle likhethekile kunengcebo enkulu, nomusa kunesiliva negolide. Verse 2. Abacebileyo nabampofu bahlangene, uJehova ungumenzi wabo bonke. Verse 3. Oqondileyo uyabona ububi acashe, kepha abangenalwazi badlula nje bahlupheke ngakho. Verse 4. Umvuzo wokuthobeka kokumesaba uJehova uyingcebo nodumo nokuphila. Verse 5. Ameva nezingibe kusendleleni yabaphambeneyo, kepha ogcina umphefumulo wakhe uyakudedela kude nakho. Verse 6. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe, kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Verse 7. Isicebi sibusa phezu kwabampofu, nobolekayo isigcila somtshelekileyo. Verse 8. Ohlwangela ububi uyakuvuna usizi, nenduku yolaka lwakhe iyakuphela. Verse 9. Oneso elimnene uyakubusiswa, ngokuba uyapha umpofu okwesinkwa sakhe. Verse 10.
Xosha isideleli bese kuphuma ukuxabana, kuphele ukuphikisana nehlazo.
Verse 11. Othanda inhlanzeko ngenhliziyo, nonomusa emlonyeni wakhe ungumngane kwenkosi. Verse 12. Amehlo kaJehova naka onokwazi, kepha uyachitha amazwi ombuluzayo. Verse 13. Ivila lithi kukhona ingonyama ngaphandle, ngiyakubulawa phandle esigcawini.
Verse 14. Umlomo owesifazane ondindayo ungumgodi ojulileyo, othukuthelelwayo nguJehova uyakuwela kuwo.
Verse 15. Ubula buboshelwa enhliziyweni yomntwana, kepha induku yokulaya iyabudedisela kude naye. Verse 16. Ocindezela umpofu kuba azandisele, nophaya isicebi bayakuba ngabo kuswela kuphela. Verse 17. Beka indlebe yakho uzwe amazwi ehlakaniphi, ubeke ukufundisa kwami enhliziyweni yakho. Verse 18. Ngokuba kumnandi uma ukugcina phakathi kwakho, kubekwe kanye-kanye endebeni zakho. Verse 19. Ukuba ithemba lakho libe kuJehova, ngikwazisile khona namuhla, yebo wena. Verse 20. Angithi ngilobile kuwe nangaphambili ngesiluleko nangokwazi. Verse 21. Ukuze ngikwazise ukuthembeka kwamazwi eqiniso, ukuba ubuyisele kwabakuthumileyo amazwi eqiniso na. Verse 22. Ungamphanga umpofu ngokuba empofu, ungamchobozi oswelayo esangweni. Verse 23. Ngokuba uJehova uyakumela indaba yabo, aphuce ababaphucayo umphefumulo wabo. Verse 24. Ungabi ngumngane womuntu onolaka, ungahambi nomuntu onokufutheka. Verse 25. Funa ufunde indlela zakhe, uthole ugibe lomphefumulo wakhe.
Verse 26. Ungabi ngowabaxhawulanayo, noba izibambiso zezikwenetu.
Verse 27. Uma kungekho ngakhokha ngakho, ubuya kususelwani umbhede wakho phansi kwakho na. Verse 28. Ungasusi isikhonkwane esidala oyihlo abasimisileyo. Verse 29. Uyambona umuntu ehlakaniphile emsebenzini wakhe na? Uyakuma phambi kwamakhosi, akayikuma phambi kwabantukazana nje. Izaga 23 verse 1. Lapho uhleze udle nombusi, qonda nokuqonda ophambi kwakho. Verse 2. Ubeka umese emphinjeni wakho, uma ungumuntu wephango. Verse 3. Unganxaneli isilovela zakhe, lokhu zingukudla okukhohlisayo. Verse 4. Ungakhandlekeli ukuceba, kuyeke ngokuqonda kwakho. Verse 5. Amehlo akho yandizela kulokho, kepha kusekho ngokuba kuyazenzela impela amaphiko njengokhozi olundizela ezulwini. Verse 6. Ungadli ukudla koneso elibi, ungafisi izilovela zakhe.
Verse 7. Ngokuba unjengozicabangelayo, uthi kuwe, yidla uphuze, kepha inhliziyo yakhe ayikho kuwe. Verse 8. Umthamo owudlileyo uyakuhlanza, uchithe amazwi akho amnandi.
Verse 9. Ungakhulumi endlebeni zesiwula ngokuba siyakudelela ukuhlakanipha kwamazwi akho. Verse 10. Ungasusi isikhonkwane esidala, ungangeni emasimini ezintandane. Verse 11, ngokuba umhlengi wazo unamandla, uyakumela indaba yazo kuwe. Verse 12, beka inhliziyo yakhe kulayeni, nezindlebe zakho emazwini okwazi. Verse 13, ungayeki ukumlaya umntwana ngokuba uma umshango oswazi akayukufa. Verse 14, uyakumshango oswazi wophule umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo.
Verse 15, ndodana yami, uma inhliziyo yakho ihlakanipha, inhliziyo yami iyakuthokoza yebo eyami.
Verse 16, izinto zami ziyakujabula lapho indebe zakho zikhuluma okulungileyo. Verse 17, inhliziyo yakho mayingabi namhawu ngezoni, kepha mawube sekumesabeni uJehova usuku lonke. Verse 18, ngoba impela umvuzo ukhona, nethemba lakho aliyunqunywa.
Verse 19, yizona ndodana yami, uhlakaniphe uhole inhliziyo yakho ngendlela.
Verse 20, ungabi phakathi kwezinseni zewayini abayiziminzi zenyama.
Verse 21, ngokuba inseni noyisiminzi bayakuba mpofu ukozela kuyakwembathisa umuntu amanikiniki.
Verse 22, lalela uyihlo wakuzalayo, ungamtheleli unyoko lapho esemdala. Verse 23, thenga iqiniso, ungathengisi ngalo, nokuhlakanipha, nokulaywa, nokuqonda. Verse 24, uyise olungileyo uyakwethaba nokwethaba, nozala ohlaniphileyo uyathokoza ngaye. Verse 25, mabathokoze uyihlo nonyoko ethabe owakubelethayo. Verse 26, ndodana yami ngiphe inhliziyo yakho, amehlo akho enamele izindlela zami.
Verse 27, ngokuba isifebe singumgodi ojulileyo, nowesifazane ondindayo ungumholo onyinyeneyo.
Verse 28, oqamekela njengomphangi uyandisa abambuluzayo phakathi kwabantu. Verse 29, ngubani othi maye, ngubani othi wo, ngubani oxabanayo, ngubani okhalayo, ngubani onezilonda ngeze na, ngubani onamehlo aqwelayo na.
Verse 30, yibo abalibala ngasewayinini abaya ukunambitha iwayini elixutshanisiweyo.
Verse 31, ungalibuki iwayini ukuthi libomvu nokuthi licwebezela endebeni ukuba lehle kalula. Verse 32, ngasekugcineni liyaluma njengenyoka, lihlabe njengebululu. Verse 33, amehlo akho ayakubona imihlola, inhliziyo yakho ikhulume okuphambeneyo. Verse 34, uyakuba njengolele ekujuleni kolwandle, nohlezi esihlokweni sensika yomkhumbi. Verse 35, uyakuthi, bangishayile, angilimalanga, banggalele, angikwazanga, lapho ngivuka ngiyakubuye ngilifune. Izaga 24 verse 1, ungabi namahawu ngabantu ababi, ungafisi ukuba nabo. Verse 2, ngokuba izinhliziyo zabo zicaba ukuchitha, nezindebe zabo zikhuluma ngengozi. Verse 3, indlu yakhiwa ngokuhlakanipha, iqiniswe ngokuqonda. Verse 4, amakamelo agcwaliswa ngokwazi, ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi. Verse 5, umuntu ohlakaniphileyo udlula onamandla, nomuntu onokwazi onezikhwepha. Verse 6, ngokuba ngokucabanga ungaphaka impi yakho, nokusinda kumi ngobuningi babeluleki. Verse 7. Ukuhlakanipha kuphakeme kunesiwula, esangweni asivula umlomo waso. Verse 8. Ocabanga ukwenza okubi uyakubizwa ngokuthi owenza amacebo. Verse 9. Ukuceba ubula kuyisono, nesideleli siyisinengiso kubantu. Verse 10. Uma udangala ngosuku lokuhlupheka, amandla akho mancane. Verse 11. Bophule abayiswa ekufeni, abakhubekisele ekubulaweni, ubagodle. Verse 12. Uma uthi bheka besingakwazi, akakuqondi yini olinganisa inhliziyo, nolonda umphefumulo wakho akakwazi na? Futhi akayikuphindisela bonke abantu ngokwemisebenzi yabo na? Verse 13. Ndodana yami, idla izinyosi ngokuba zimnandi, noju oluhle emlonyeni wakho. Verse 14. Yazi ukuthi kunjalo ukuhlakanipha emphefumulweni wakho, uma ukutholile kuyakuba khona isikhathi esizayo, nethemba lakho aliyukunqunywa. Verse 15. Wena omubi ungaqamekeli indlu yolungileyo, ungachithi indawo yakhe yokuphumula. Verse 16. Ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa abesebuye avuke, kepha ababi bayakukhubeka ngobubi. Verse 17. Ungathokozi ngokuwa kwesitha sakho, lenhliziyo yakho mayingajabuli ngokukhubeka kwaso. Verse 18. Funa uJehova kubone kube kube emehlweni akhe, asuse intukuthelo yakhe kuso. Verse 19. Ungazikhathazi ngabenza okubi, ungabi namhawu ungamashinga. Verse 20. Ngokuba omuba kayikuba namvuzo, nesibani samashinga siyakucimeka.
Verse 21. Ndodana yami, yesaba uJehova nenkosi, ungahlangani nabahlubukayo.
Verse 22. Ngokuba ingozi yabo iyakuvuka masinyane, ngubani owazi ukuchithwa kweminyaka yabo na? Verse 23. Nalawa angamazwi ahlakaniphileyo, ukukhetha ubuso ekwahlulelweni akukuhle. Verse 24. Oshoko omubi ukuthi ulungile lowo, abantu bayakumqalekisa nezizwe ziyakumthukuthelela.
Verse 25. Kwabamthethisayo kuyakuba mnandi, kufike phezu kwabo isibusiso esihle.
Verse 26. Njengokwanga kwezindebe injalo impendulo eqinisileyo. Verse 27. Qeda umsebenzi wakho ngaphandle, uzilungiselele wona ensimini, wakhe ngasemuva indlu yakho. Verse 28. Ungabi ngufakazi ngomakhelwane wakho kungekho sizathu, wothi ukhohlise ngeindebe zakho na? Verse 29. Ungasho ukuthi, njengalokho okwenzile kimi kanjalo ngiyakwenza kuye, ngimphindisele umuntu njengesenzo sakhe. Verse 30. Ngadlula ensimini yomuntu oyivila, nasesivilini somuntu ongenangqondo. Verse 31. Bheka kuso sonke kwakukhona izimbanti, sisibekelwe phezulu ngezimbabazane, nogange lwaso lwamatshe lwaludilizwele phansi. Verse 32. Ngabuka-ke mina ngacabanga, ngabona ngathola ukulaywa. Verse 33. Ubuthongo obuncane, ukuzela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulalwe. Verse 34. Bese kuthi, ubumpofu bakho bufike njengomhambuma, nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu.
Isaka 25 verse 1. Nalezi zizaka zikaSolomoni ezaphindwa ngamadoda kaHezekiya inkosi yakwaJuda.
Verse 2. Kuludumo likaNkulunkulu kusitha into, kepha udumo lwamakhosi lungukuphenya indaba. Verse 3. Njengezulu ngokuphakama nomhlaba ngokujula, injalo inhliziyo yomuntu ngokuphenywa. Verse 4. Susa amanyela esiliveni, bese kuthi kuphumele umkhandi sitsha. Verse 5. Susa omubi phambi kwenkosi, bese kuthi isihlalo sayo sobukhosi siqiniswe ngokulunga. Verse 6. Ungaziphakamisi phambi kwenkosi, ungeme endaweni yabakhulu. Verse 7. Ngokuba kungcono ukuba kuthiwe kuwe, yenyuka lapha, kunokuba wehliswe phambi kwesikhulu asesibonile amehlo akho. Verse 8. Ungasheshi ukuphuma ukuyophikisana, ukuba ungazi ukuthi uyakwenzenjani ekugcineni lapho umakhelwane wakho ekuhlazisile. Verse 9. Mela indaba yakho nomakhelwane wakho, ungambuli imfihlakalo yomunye. Verse 10. Funa okuzwayo akuhlazise, nodumo lwakho lungabuyi. Verse 11. Izwi elikhulunywa ngesikhathi esiyiso linjengama-apula asezitsheni zesiliva. Verse 12. Njengecici legolide nesivunulo segolide elicwengekileyo, unjalo umsoli ohlakaniphileyo endlebeni elalelayo. Verse 13. Njengokubanda kweqhwa ngosuku lokuvuna, sinjalo esithunywa esithembekileyo kosithumileyo, ngokuba siyahlumelela inkosi yaso. Verse 14. Njengamafu nomoya ngaphandle kwemvula, kodwa unjalo umuntu ozidumisa ngesipho angasiphiyo. Verse 15. Ngokubekezela kade isikhulu singavunyiswa, nolimi oluthambileyo luyaphula amathambo. Verse 16. Uma uthole izinyosi, yidla okwanele wena, funa udine ubuye uhlanze. Verse 17. Unyawo lwakho malingavami endlini yomakhelwane wakho, funa adinwe nguwe abuya kuzonde. Verse 18. Umuntu ofakazela amanga ngomakhelwane wakhe uyisando nenkemba nomcibisholo obukhali. Verse 19. Ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olwenyeleyo. Verse 20. Oyihlabelelela inhliziyo edabukileyo izihlabelelo, unjengokhumula ibhantshi ngosuku lwamakhaza, nanjengoviniga esilondeni. Verse 21. Uma okuzondayo elambile, mnike ukudla adle, uma omile mupha amanzi aphuze. Verse 22. Ngokuba uyakubuthela amalahle omlilo ekhanda lakhe, bese kuthi uJehova akuvuse. Verse 23. Umoya wasenyakatho uyaletha imvula, nolimo olunyenyayo ubuso obuthukutheleyo. Verse 24. Kungcono ukuhlala egumbini lophahla kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo. Verse 25. Njengamanzi aqandayo emphefumulweni omileyo, unjalo umbiko omuhle ovela ezweni likude. Verse 26. Njengomthombo odungekileyo nesiphethe sonakeleyo, unjalo olungileyo ozanyazanyiswa phambi komubi. Verse 27. Ukudla izinyosi eziningi akukuhle, nokuzifunela udumo kakusilo udumo. Verse 28. Njengomuzi odiliziweyo ungenalugange unjalo umuntu omoya wakhe ungenakubanjwa. Izaga 26 verse 1. Njengeqhwa ehlobo nemvula ngesikhathi sokuvuna kanjalo udumo alifanele siwula. Verse 2. Njengomzwilile ekuhambeni kwawo nanjengenkonjane kundizeni kwayo kanjalo isiqalekiso esingenasizathu asizi. Verse 3. Isiswebhu singesehashi netombi lingelembongolo noswazi lungolomhlane weziwula. Verse 4. Ungasiphenduli isiwula njengobula baso funa ufane naso. Verse 5. Phendula isiwula njengobula baso funa sibe ngohlakaniphileyo emehlweni aso. Verse 6. Othuma izwi ngesandla sesiwula unqume inyawo zakhe uphuza ingozi. Verse 7. Imilenze yonyonga iyalengalenga zinjalo izaga emlonyeni eziwula. Verse 8. Njengobopha itshe endwayimaneni unjalo onika isiwula udumo. Verse 9. Njengeva elingena esandleni sesidakwa sinjalo isaga emlonyeni weziwula. Verse 10. Ingongo yenza konke yodwa oqasha isiwula uqasha abadlulayo nje. Verse 11. Njengenja ebuyela ebuhlanzweni bayo kanjalo isiwula siphinda ubula baso. Verse 12. Uyabona umuntu ohlaniphile emehlweni akhe na kukhona ithemba ngesiwula kunaye. Verse 13. Ivila lithi kukhona ingonyama endleleni ebhubesi esigcawini. Verse 14. Isicapha siphenduka ngezingibe zaso nevila ecansini lalo. Verse 15. Ivila liyafaka isandla salo esitsheni kuyamkhathaza ukusibuyisela emlonyeni walo. Verse 16. Ivila lihlakaniphile emehlweni alo kunabayisikhombisa abaphendula ngokuhlakanipha. Verse 17. Odlula nje hlanganyela ukuxabana ongesikho kwakhe unjengobamba inja ngezindlebe zayo. Verse 18. Njengohlanya oluphonsa izikhuni nemcibisholo ebulalayo. Verse 19. Unjalo umuntu okhohlisa umakhelwane wakhe ethi angithi ngintelile nje na. Verse 20. Ngokuphela kwezinkuni umlilo uyacimeka nalapho kungekho abancethezi kuyabohla ukuxabana. Verse 21. Njengamalahle othuthwini ezinkuni emlilweni unjalo umuntu ophikisa ukuvusa inkani. Verse 22. Amazwi omncethezi anjengesibiliboco ayehlela kokuphakathi komuntu. Verse 23. Izindebe ezishisayo nenhliziyo embi kunjengesitsha sebumba esinamekwe ngamanyela esiliva. Verse 24. Ozondayo uyazenzisa ngezindebe zakhe, ubekelela inkohliso enhliziyweni yakhe. Verse 25. Lapho enza izwi lakhe libe mnandi, ungakholwa nguye ngokuba kukhona izinengiso eziyisikhombisa enhliziyweni yakhe. Verse 26. Noma inzondo yakhe isibekelwa ngenzondo, ububi bakhe buya kwambulwa ebandleni. Verse 27. Omba umgodi uyakuwela kuwo, noginqa itshe liyakubuyela phezu kwakhe. Verse 28. Ulimi lwamanga luyazonda olubachobozileyo, nomlomo othophayo usebenza incithakalo. Izaga 27 verse 1. Ungasigabisi ngolwakusasa ngokuba awukwazi okungavela ngosuku. Verse 2.
makakudumise omunye kungabi ngumlomo wakho, kube ngumfokazi kungabi indebe zakho. Verse 3. Itshe liyasinda nesihlabathi sinzima, kepha ukukhathaza kwesiwula kuyasinda kunakho kokubili. Verse 4. Ulaka lulunya nentukuthelo isikhukhula, kepha ngubani ongema phambi komhawu na? Verse 5. Ukusola ukusobala kungcono kunothando olufihliweyo. Verse 6. Amanxeba othandayo athembekile, kepha ukwanga kwesitha kuyachichima. Verse 7. Umphefumulo osuthiyo uyanengwa izinyosi, kepha emphefumulweni olambile konke okubabayo kumnandi. Verse 8. Njengenyoni esuka ibaleka esidlekeni sayo, unjalo umuntu obalekela indawo yakhe. Verse 9. Amafutha nempepho kuyathokozisa inhliziyo, unjalo bumnandi bomuntu ngokululeka ngenhliziyo. Verse 10. Ungashiyi umngane wakho nomngane kayihlo, ungangeni endlini yomfoweni ngosuku lwengozi yakho, ungcono umakhelwane oseduze kunomfoweni okude. Verse 11. Ndodana yami, hlakanipha, uthokozise inhliziyo yami ukuba ngiphendule ongisolayo. Verse 12. Oqondileyo uyabona ububi acashe, kepha abangenalwazi badlula nje bahlupheke ngakho. Verse 13. Thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi umbambe abe isibambiso omela abezizwe. Verse 14. Obusisa umngane wakhe ngezwi elikhulu evuka ekuseni kuyakubalelwa kuye ukuthi kuyisiqalekiso. Verse 15. Ukuconsa okunganqamukiyo ngosuku lwemvula nowesifazane oxabanayo kuyafana. Verse 16. Omvimbela yena uvimbela umoya, isandla sakhe sokunene sihlangana namafutha nje. Verse 17. Insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomunye. Verse 18. Olonda umkhiwane uyakudla izithelo zawo, nolinda inkosi yakhe uyakudunyiswa. Verse 19. Njengasemanzini ubuso bubhekana nobuso, injalo inhliziyo yomuntu kumuntu. Verse 20. Indawo yabafileyo nokubhubha kusuthi, namehlo omuntu awasuthi. Verse 21. Ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva nesithando ngesegolide, nomuntu unjengodumo lwakhe. Verse 22. Noma ugqula isiwula ngembokodo etsheni lokusila phakathi komgqazulo, ubula baso abuyukusuka kuso. Verse 23. Yazi nokwazi ukuma kwezimvu zakho, ubeke inhliziyo yakho emhlambini yakho. Verse 24. Ngokuba ingceba ikuhlala kuze kube phakade, umqhele uyahlala izizukulwane ngezizukulwane na. Verse 25. Lapho utshani bumuka nohlaza lubonakala, nemifino yezintaba ibuthwa. Verse 26. Kukhona izimvu zokuba wembathe, nezimpongo ukuba zibe yintengo yomhlaba. Verse 27. Kuyakuba khona ubisi lwezimbuzo lwanele ukudla kwakho, nokudla kwendlu yakho, nokuphila kwamantombazana akho. Izaga 28:1. Ababi babaleka noma kungekho obagxoshayo, kepha abalungileyo banesibindi njengengonyama. Verse 2. Ngesiphambeko salo izwe linezikhulu eziningi, kepha ngabantu abaqondileyo nabanokwazi liyakuma. Verse 3. Umuntu oswelayo ucindezela abampofu, unjengemvula ekhukhulayo engashiyi ukudla. Verse 4. Abawushiya umthetho badumisa ababi, kepha abawugcina umthetho balwa nabo.
Verse 5. Abantu ababi abaqonda kwahlulela, kepha bafuna uJehova baqonda konke.
Verse 6. Ungcono umpofu ohamba ekupheleleni kwakhe kunocebileyo ophambene ngezindlela zakhe. Verse 7. Ogcina umthetho oyindodana eqondileyo, kepha ungumngane weziminzi uhlazisa uyise.
Verse 8. Owandisa imfuyo yakhe ngenzalo, nangenzuzo uyibuthela onomusa kwabampofu. Verse 9. Ophendula indlebe yakhe kuzweni umthetho, nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Verse 10. Odukisela abaqotho endleleni embi, uyakuwela emgodini wakhe, kepha abapheleleyo bayakudla ifa lokuhle. Verse 11. Isicebi sihlakaniphile emehlweni aso, kepha ompofu oqondileyo uyakusifica. Verse 12. Lapho abalungileyo bethokoza, udumo olukhulu, kepha ekuvukeni kwababi abantu bamele ukufunwa. Verse 13. Ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Verse 14. Ubusisiwe umuntu owesaba njalo, kepha oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ebubini. Verse 15. Njengengonyama ebhungayo nebhele elihahayo, unjalo umbuso omubi phezu kwabantu abampofu.
Verse 16. Wena sikhulu esingenakuqonda nesicindezelayo ozonda inzuzo engalungile, uyakwandisa izinsuku zakhe.
Verse 17. Umuntu osindwa yigazi lomunye uyakubalekelwa egodini, makangasizwa muntu. Verse 18. Ohamba ekupheleleni uyakusinda, kepha ophambene ngezindlela zakhe uyakuwa kwenye yazo. Verse 19. Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla, kepha olandela mayiyane uyakusutha ngobumpofu. Verse 20. Umuntu othembekileyo uyakuvama izibusiso, kepha oshesha ukuceba akayikuyekwa. Verse 21. Ukukhetha ubuso akukuhle, ngomthamo wesinkwa umuntu angenza isiphambeko. Verse 22. Umuntu oneso elibi ushesha ukuba athole imfuyo, akazi ukuthi ukuswela kuyakumehlela. Verse 23. Osola umuntu uyakuthola ngasemuva isisa kunothopha ngolimi lwakhe. Verse 24. Ophanga uyise nonina ethi akusiso isiphambeko, yena ungumngane wochithayo. Verse 25. Onomoya ohahayo uyavusa ukuxabana, kepha wethemba kuJehova uyakukhuluphaliswa. Verse 26. Owethemba enhlizweni yakhe uyisiwula, kepha ohamba ngokuhlakanipha uyakhululwa. Verse 27. Opha umpofu akayukuswela, kepha ositheza amehlo akhe uyakuba neziqalekiso eziningi. Verse 28. Lapho ababi bevuka, umuntu uyacasha, kepha ngokubhubha kwabo abalungileyo bayanda. Izaga 29 verse 1. Umuntu osolwayo onentamo elukhuni kodwa, uyakwaphulwa ngokuphazima kweso engenakuphulukiswa. Verse 2. Abantu bathokoza ngokwanda kwabalungileyo, kepha ngokubusa kwababi abantu bayabubula. Verse 3. Umuntu othanda ukuhlakanipha uthokozisa uyise, kepha umngane wezifebe uchitha imfuyo yakhe.
Verse 4. Inkosi iqinisa izwe ngokwahlulela, kepha umuntu olithelisa uyalichitha.
Verse 5. Umuntu othopha umakhelwane wakhe wenekela izinyawo zakhe inetha.
Verse 6. Esiphambekweni somuntu omubi kukhona ugibe, kepha olungileyo uyenanela athokoze.
Verse 7. Olungileyo uyazi indaba yabampofu, kepha umubi akayiqondi. Verse 8. Abantu abayizideleli bavusa umuzi, kepha abahlakaniphileyo babuyisa ulaka. Verse 9. Uma ohlakaniphileyo ephikisene nesiwula, siyadlova sihleke, nokuthula akukho. Verse 10. Abantu begazi bazonda opheleleyo, kepha abaqotho banaka umphefumulo wakhe. Verse 11. Isiwula sikhipha lonke ulaka lwaso, kepha ohlakaniphileyo uyalugodla ekugcineni. Verse 12. Uma umbuse lalela indaba yamanga, zonke inceku zakhe zimbi. Verse 13. Ompofu nocindezelayo bandawonye, uJehova ukhanyisa amehlo abo bobabili. Verse 14. Inkosi yahlulela abampofu ngeqiniso, isihlalo sasobukhosi siyakuma phakade. Verse 15. Uswazi nokusola kuyanika ukuhlakanipha, kepha umntwana oyekwayo uyahlazisa unina. Verse 16. Ngokwanda kwababi kuyanda iziphambeko, kepha abalungileyo bayakubuka ukuwa kwabo. Verse 17. Yilaye indodana yakho iyayikuphumuza, yebo, iyakuthokozisa umphefumulo wakho. Verse 18. Lapho kungekho mbono khona, abantu badlubulunda, kepha ogcina umthetho ubusisiwe. Verse 19. Inceku ayisolwa ngamazwi, ngokuba noma iqonda ayilaleli. Verse 20. Uyabona umuntu oshesha ngamazwi na, kukhona ithemba ngesiwula kunangaye. Verse 21. Inceku ekhuliswa kahle kwasemntwaneni iyakuba indodana ekugcineni. Verse 22. Umuntu onolaka uvusa ukuxabana, nomuntu ofuthekayo uvama ukuphambeka. Verse 23. Ukuzidla komuntu kuyamthobisa, kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo. Verse 24. Ohlanganyela nesela uzonda umphefumulo wakhe, uyezwa isifungo kepha akasidaluli. Verse 25. Ukwesaba abantu kubeka ugibe, kepha wethemba uJehova uyalondeka. Verse 26. Abaningi bafuna ubuso bombusi, kepha ukwahlulela komuntu kuvela kuJehova. Verse 27. Umuntu owanakeleyo uyisinengiso wabalungileyo, noqotho endleleni uyisinengiso komubi. Izaga 30 verse 1. Amazi ka-Aguri indodana kaJakhe waseMasa yathi, indoda ku-Ithiyeli, ko-Ithiyeli no-Ukhali. Verse 2. Impela ngisula kunabanye abantu, anginakuqonda komuntu. Verse 3. Angifundanga ukuhlakanipha ukuze ngazi ongcwele. Verse 4. Ngubani owenyukele ezulwini wabuye wehla na? Ngubani oqoqela umoya ezandleni zakhe na? Ngubani obophila amanzi engutsheni yakhe na? Ngubani omisile yonke imikhawulo yomhlaba na? Ngubani igama lakhe? Ngubani igama lendodana yakhe uma ulazi na? Verse 5. Onke amazwi kaNkulunkulu acwebile, uyisihlangu kwabaphephela kuye. Verse 6. Ungenezele emazwini akhe, funa kusolo ufunyanwe ungumqambi manga. Verse 7. Yizinto ezimbili ngizicela kuwe, ungangingqabeli nazo ngingakafi. Verse 8. Tethisela kude nami okuyize namanga, unganginiki ubumpofu nengcebo, kepha ngiphe isinkwa engisimiselweyo. Verse 9. Funa ngisuthe, ngikuphike ngithi, uJehova ungubani na? Funa ngibe ngompofu ngebe, ngilone igama likaNkulunkulu wami. Verse 10. Ungahlebi inceku enkosini yayo, funa ikuthuke ube necala. Verse 11.
kukhona isizukulwane esithuka uyise esingabusisi unina.
Verse 12. Kukhona isizukulwane esimhlophe emehlweni aso esingahlanzwanga ensileni yaso.
Verse 13. Kukhona isizukulwane yeka kuzidla kwaso nezinkophe zaso ziphakanyisiwe.
Verse 14.
Kukhona isizukulwane esimazinyo aso ayizinkemba namazinyo emihlatha ngomese bokuqeda abampofu emhlabeni nabaswelayo phakathi kwabantu.
Verse 15.
Umnyundu unamadodakazi amabili athi siphe, siphe. Kukhona izinto ezintathu ezingasuthi nezine ezingasho ukuthi kwanele.
Verse 16.
Indawo yabafileyo nesizalo esiyinyumba nomhlaba ongasuthi ngamanzi nomlilo ongasho ukuthi kwanele.
Verse 17.
Iso eliklolodela uyise nelidelela ukulalela unina liyakukhishwa ngamagwababa angasemfuleni lidliwe ngamazinyane okhozi.
Verse 18.
Kukhona izinto ezintathu ezingahlula ngokumangalisayo, yebo, ezine engingazaziyo.
Verse 19.
Indlela yokhozi emoyeni, nendlela yenyoka edwaleni, nendlela yomkhumbi phakathi kolwandle, nendlela yendoda entombini.
Verse 20.
Inje indlela yowesifazane ophingayo, uyadla. Abesesula umlomo wakhe athi, angenzanga isono.
Verse 21.
Phansi kwezinto ezintathu umhlaba uyazamazama, yebo phansi kwezine ongezithwale.
Verse 22.
Phansi kwenceku ekubekweni kwayo inkosi nesiwula uma sisuthile ngokudla.
Verse 23.
Naphansi kwesaluwakazi ekuganeni kwaso nekuncekukazi ekulidleni ifa lenkosikazi yayo.
Verse 24.
Kukhona izinto ezine ezincane emhlabeni kepha zihlakaniphile kakhulu.
Verse 25.
Izintuthwane ziyisizwe esingenamandla, kanti ziyalungisa ukudla kwazo ehlobo.
Verse 26.
Izimbila ziyisizwe esibuthakathaka, kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni.
Verse 27.
Izinkumbi azinankosi, kanti ziyaphuma zonke ngamaviyo.
Verse 28.
Isibankwa ungasibamba ngezandla zombili kanti sisendlini yenkosi.
Verse 29.
Kukhona izinto ezintathu ezinyathela ngesizotha, yebo, ezine ezihamba ngesithunzi.
Verse 30.
Ingonyama, iqhawe ezilwaneni, ayihlehli nakusiphi.
Verse 31.
Nehashi lempi, kanye nempongo nenkosi phambi kwempi yayo.
Verse 32.
Uma wenzile ubula ngokuziphakamisa wacabanga okubi, beka isandla emlonyeni wakho.
Verse 33.
Ngokuba ukuphehla ubisi kuveza iphehlwa, nokucindezelwa kwempumulo kuveza igazi, kanjalo kucindezela ulaka kuveza ukuxabana.
Izaga 31 verse 1. Amazi kaLemuweli inkosi yaseMasa awafundiswa ngunina.
Verse 2.
Yini indodana yami, yini indodana yesizalo sami, yini indodana yeithembiso zami na?
Verse 3.
Unganika besifazana amandla akho nezindlela zakho kwababhubhisa amakhosi.
Verse 4.
Akusikho okwamakhosi Lemuweli, akusikho okwamakhosi kuphuza iwayini nokwababusi kufisa uphuzo olinamandla.
Verse 5.
Funa baphuze bakhohlwe izimiso, baguqule ukwahlulela kwabantwana bokuhlupheka.
Verse 6.
Mnike obhubhayo uphuzo olinamandla nomunyu enhliziyweni iwayini.
Verse 7.
Makaphuze akhohlwe ubumpofu bakhe angabe sakhumbula usizi lwakhe. Verse 8, sivulele isimungulu umlomo wakho, umele bonke abantwana abayizintandane. Verse 9, vula umlomo wakho wahlulele ngokulunga, umele abahluphekayo nabampofu. Verse 10, kubani ongathola umfazi okhutheleyo na, ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi.
Verse 11, inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye, ayikuswela inzuzo.
Verse 12, uyayenzela okuhle kungabi ngokubi zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Verse 13, ufuna uboya bezimvu nefilakisi, usebenza ngezandla ezivumayo. Verse 14, unjengemkhumbi abathengi, ulanda kude ukudla kwakhe. Verse 15, uyavuka kusesebusuku aphe abendlu yakhe ukudla, namantombazana akhe imisebenzi yawo. Verse 16, ucabanga ngensimu ayithenge, ngesithelo sezandla zakhe utshala isivini. Verse 17, uyabhinca okhalweni amandla, uyaqinisa izingalo zakhe. Verse 18, uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo, isibani sakhe asicimeki nasebusuku. Verse 19, uyabeka izandla zakhe othini lokuphotha izintambo, neminwe yakhe ibamba isimbi. Verse 20, ohluphekayo uyamvulela isandla sakhe, yebo uzelulela abampofu izandla zakhe.
Verse 21, ake satshiswa ngabendlu yakhe kungqoqwane, ngoba bonke abendlu yakhe bembathiswa okubomvu.
Verse 22, uyazenzela izindwangu ezimbozayo, izambatho zakhe ziyilineni elicolekileyo nokobubende. Verse 23, indoda yakhe yaziwe emasangweni lapho ihlezi namalunga ezwe. Verse 24, wenza izingubo zelineni, athengise ngazo, anikele kubathengi amabhande. Verse 25, amandla nesithunzi kungukwethaba kwakhe, uhlaka usuku oluzayo. Verse 26, uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha, nomthetho womusa usolimini lwakhe. Verse 27, uyaqaphela okwenziwayo endlini yakhe, akadli sinkwa sobuvila. Verse 28, abantwana bakhe basukuma bambusise, nendoda yakhe yamdumisa ngokuthi. Verse 29, baningi abafazi abakhutheleyo, kepha wena ubadlula bonke. Verse 30, ubuhle buyinkohliso, nokubukeka kuyize, kepha wesifazane wesaba uJehova uyakudunyiswa. Verse 31, muphe ezithelweni zezandla zakhe, izenzo zakhe zimdumise emasangweni.